Manje uma noma ubani ena noma yimiphi imibuzo abafuna kuyifaka ngani nje iphusheni kuphuke ngo umntwana othize ayilethe kumbe noma ngabe yini enifunayo noma mhlawumbe uma sikaida nginecishe ibe yisithupha lapha ekhasini lilodwa bese ke kuba lapha bese sibani mibili ngapho manje sisi ifuna ukuthola isizathu sokuba senze lokhu ngokuthola ukuthi yini esengqondweni yabantu abacabanga ngayo niyabo futhi yilokho okwenza ilihle ibandla eliqinile Nifanele nibe nezizi kathi njengoba nje uzofanele ufunisise uguzuthikela ukhiphe niyazi nayo yonke into ususe zonke izinto edlileni ukuze ukwazi kuhamba ngokungaqhamzeli ngakho manje ingalesi sizathu sinobusuku bemibuzo kanye ngasikhathi ngokuthola manje uma kukhona noma imiphi imibuzo manje ngalesi sikhathi ngithe nje ukuvula kabanzi impela ngase ngithi manje kwakuvamise ukuba ngithi manje uma noma ubani nje noma yini iphathelene nombhalo iphendule ibuze ngiyabonga mfuthu ngase ngithi noma yini nje iphathelene nombhalo iphendule niyabo futhi singayiphendula kodwa kulobo busuku ngithe niyazi bese ke bafika bathi umfuthu Bill wangibuza umbuzo ucabanga ukuthi uma usibanibani yenza into ethize ethize ubuKristu lobona awu lokho kuhlobo lokufuqela komunye umuntu kodwa ngithe ababe nalokho kulobo busuku niyabo lokho kulungile ngakho singathi nje uma kukhona noma yikuphi kufuqa okwenziwayo oh ngizizwa ngikahle kakhulu kulobo busuku ngigunde utshani yonke indabama ngakho ngizizwa ngikahle ngempela phandle elangeli shisayo Sino no mhlangano zayo masinge nje manje ningakhohlwa ngoAugust zingabashumi amabili nantathu e-stadium eChicago kuze kube nguSeptember zinhlanu silindele isikhathi esikhulu enkosini lapho futhi kwaziswe ngesikhangiso ndawo zonke manje nawo wonke amaphepha ehlukene ligcwele wona futhi silindele isikhathi esikhulu manje nginowodwa emibili emithathu emine isihlanu isithupha ngiyacabanga ikhasini lilodwa lapha futhi konke kuhlobo luphathelene ne ndifanayo emuva encwadini kaGenesis manje uqala kuGenesis uqala amashumi amabili nesithupha noma uqala amashumi amabili nesithupha kuya kwamashumi amabili nasishiya kolombili lapho umuntu one babuze ukuthi kuyoba yini ukuthi yini lo mbuzo ngeqolo ukuthi ubuze umbuzo ngiyaxolisa futhi sifuna kufunda lowo kuqala Manje banawo ubhalwe lapha uma ufuna ukulandela emuva ngokulungile wathi uNkulunkulu wamdala umuntu wabadala wesilisa nowesifazane Nabo bese kudike kolandelayo uNogenesis noma yena wesilisa noma yena wesifazane oyedwa uNogenesis wesibili sikhombisa wambumba umuntu kothule lomhlabathi leyo ngeke endawo ngizokufunda konke ukuze sikuhlanganise ndawonye lapha ukuze nibone manje ukuqala isimo sokuqala salokhu ukuthi manje wathi uNkulunkulu wamdala umuntu owesilisa nosifazane wamdala umuntu owesilisa nosifazane manje lokho ngokuthi ngiyacabanga iphuzu lokuqala manje uGenesis wesibili sikhombisa ukuthi wambumba kudetshelengezansi kodwa kuqala wadala manje ke unalokho kudetshelengezansi wayesembumba kudetshelengezansi umuntu ngomhlabathi waphefumulela emakhaleni akhe kanjalo njalo manje yini umehluko noma kuphi ukuxhumana emibhalweni ongaphezulu na manje lokhu yi manje uma ninakho kubhalwe phansi uGenesis oqala amashumi amabili nesithupha kuya kwelamashumi amabili nesishiyagalombili noGenesis wesibili isikhombisa manje into ezwelayo kakhulu futhi ngingahle nginombono ongowami nje wakho ngakho ngizovele ngininike khona ngendlela engizwa ukuthi kungayo futhi uma nehluka awu lokho kuhle nje ngifuna ukuncoma umfowethu nevili ezimpendulweni ezinhle azinika leyo mibuzo lapho manje zindlu manje kulokhu Genesis okuqala amashumi amabili nesithupha uNkulunkulu wenza umuntu ngomfanekiso wakhe uqobo futhi uma beningaqaphela sizokuthola ukuze nikufunde nelamashumi amabili nesithupha uma beningathanda ukufunda kanye nathi besingakujabulela ukuba nina nikwenze ningihlole uNkulunkulu wathi, masenze umuntu ngomfanekiso wethu, basifuze, babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, kwezinyoni zezulu, kwezinkomo zomhlaba, nezilwanyana zonke ezinobuzelayo emhlabeni. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. Manje lokho ngike ngakuzwa lokho kuxoxwa izikhathi eziningi nasemhlabeni jikelele kuqubula izingxoxo ngalokho. Manje kuqinisiswe sibili sikhombisa bhekisisana ukuthi wenzani lapha, kulungile nakhu. Futhi uNkulunkulu wambomba umuntu ngothuli lomhlabathi, waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila, umuntu waba kanjalo umphefumulo ophilayo. Manje thokoloni lo kwakheka umbuzi ufuna kubuza, kuhlangana kuni lo Genesis wokuqala amashumi amabili nesithupha no Genesis wesibili isikhombisa anakho na? uNkulunkulu wadala abantu ababili, futhi yimuphi owayengumuntu, futhi yimuphi? Kuhlangana kuni lokho okunakho na? Yini kuhlangana kanjani embhalweni na? Manje uma nizoqaphelisisa manje kuGenesis wokuqala amashumi amabili nesithupha, asithole ingxenye yokuqala kuqala, uNkulunkulu wathi mase thina yi masenze umuntu ngomfanekiso wethu uqobo wethu. Isizathu siyaqonda ukhuluma komunye, wayekhuluma kwesinye isidalo. Masenze umuntu ngomfanekiso wethu uqobo, asifuze futhi mababuse phezu kwezinkomo zasendle. Uma niqaphela kokudaliweyo, into yokuqala eyadalwayo kusobala ngokungukukhanya, ngohlala njalo kokudaliweyo, into yokugcina eyadalwayo kwakuyini na? Wesilisa nowesifazane wenziwa emva kowesilisa. Kulungile. Kokuqala, into yokugcina eyadalwayo yokudaliweyo kukaNkulunkulu yisinto. Kodwa ngenkathi uNkulunkulu yenza umuntu wakhe wokuqala, uma niqaphelile, wamenza ngokufuza yena uqobo, wenziwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Futhi yini uNkulunkulu na? Manje uma singathola ukuthi yini uNkulunkulu, singathola ukuthi ihlobo luni lomuntu alwenzayo. Manje kuJohane ongcwele sathiko sesine, futhi nizokufunda lokhu uJesu ekhuluma kwesifazane, uma ningathanda ukuphenya kukho ngingenaso isikhathi esenele nje angiyibhalanga phansi ngqo, nje ngidingeka ngiyithathe ngenkumbulo. Futhi begini manje uma ngingakuthola khona masinge. Manje asiqale cishe esahlukweni sesine nevesi leshumi nane. Futhi lowo phuza kulawa amanzi engiya kumnika wona akasayikoma naphakade, futhi abe yimithombo yamanzi aphuphumayo kube ngokuphila kuphakade. Uzifazane wathi kuye, Nkosi, ngiphela wamanzi ukuba ngingabe ngiseza ukukha lapha. UJesu wathi, hamba ubize indoda yakho. Wesifazane waphendula, khona ukuthi sifanele sithole ngaphezudlwana kwalokho. Manje ukuthola ukuthi yini ngifuna niyibone lapha, mhlawumbe akusikho, mhlawumbe ngingakuthola ngezansi lapha lengifuna kukubona. Lithini? Ivesi lamashumi amabili nantathu lelamashumi amabili nane. Kulungile. Nina nikhuleka yilokho ke, nina nikhuleka futhi eningakwaziyo, thina sikhuleka kwesikwaziyo ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Ukuthi lokho kuqinisile nabo. Kodwa isikhathi siyeza, sesikhona namanje ukuthi abakhulekayo, abaqinisileyo, iJuda noma uzizwa, beyakukhuleka kubaba ngomoya nangeqiniso, ngokuba ubaba ufuna bakhuleka kuye abanjalo. Manje vese lilandelayo ye lapho engifuna khona, uNkulunkulu ngumoya, abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Manje uma uNkulunkulu adala umuntu ngomfanekiso wakhe uqobo, nangokumfuza kwakhe uqobo, hlobo luni lomuntu aludalayo na? Umuntu ongumoya. Manje uma nizoqaphela emva kokuba esenze konke okudaliweyo, futhi wadala umuntu ongumoya, ukufunda okusendele kwalokhu manje kulowo obuze umbuzo, uzothola lokhu ukuthi uNkulunkulu unikeza ukubuswa kwezinkomo nezinhlanzi naye yonke into kumuntu. Kodwa ekwenzeni kwakhe lapho, wenza umuntu ngomfanekiso wakhe uqobo ukuba hole izinkomo, hole izilwane zasendle, njengoba nje umoya ongcwele uhole ikhona namhlanje, yabo. wayenguye ngamanye amazwi u-Adamu umuntu wokuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu kuthe ukuba ngaphansi okudaliweyo kokuqala kwakunguNkulunkulu uqobo lwakhe kwasekuthi-ke kuNkulunkulu kwaphuma izimicabango elalinde odala kaNkulunkulu kwasekuthi ezwini imicabango elaliyizwi kuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu ezwini imicabango kwavela umuntu wonke nezithombe zihle emqondweni wami manje uma ningathatha uhambo oluncane kanye nami ngikhona ukuthi ngike ngakhuluma ngakho ngaphambili kodwa ukuthola lokhu kube sendaweni lapho enizoqiniseka kukubona khona manje ake sithathe uhambo oluncane futhi sibuyele emuva isikhashanyana manje ningacabangi ngokuthi kushisa kanjani asibeke imiqondo yethu yibe kahle kulokho esikhuluma ngakho futhi sicabange manje ake sibuyele emuva iminyaka eyizigidi ezikhulu ngaphambi kokuba kuze kube khona inkanyezi inyanga kube noma yini ezweni manje kwakukhona isikhathi ngenkathi kwakungekho lutho lapha konke nje kwakuyinguna phakade nephakade nako konke okwakunjalo njalo lo nephakade kuNkulunkulu wayelapha ekuqaleni manje asiphumele lapha unqenqemeni lwesibambelelo esivimbela abantu bangawo ezitezi bese sibuka ngale bese sibona lezi zinto zenzeka manje akekho umuntu oke wabona ubaba noma ngasiphi isikhathi akekho umuntu ongebona uNkulunkulu simendo somzimba ngoba uNkulunkulu akekho simendo somzimba uNkulunkulu ungumoya niyabona uNkulunkile akekho umuntu oke wabona ubaba kepha ozelwe yedwa kayise umbonakalisile owokuqala uJohane niyabona manje kodwa kaphelani manje akukho lutho kukhona umkhathi nje akukho kukhanya akukho bumnyama akukho lutho kubonakala kuke lutho nje kodwa phakathi lapho ngibukhona ubukhulu obungaphezu kwemvelo uJehova uNkulunkulu owayesibekele wonke umkhathi waza zonke izindawo ngazo zonke izikhathi wayekhona kusukela ngunaphakade kusukela ngunaphakade ungukuqala kokudaliweyo lowo nguNkulunkulu awukwazi ukubona lutho awukwazi ukuzwa lutho akukho kunyakaza kwe-atomu emoyeni kungekho lutho kungekho moya kungekho lutho kepha nokho uNkulunkulu wayelapho lowo kwakunguNkulunkulu manje ake sibhekisise imizuzu embalwa futhi emva kwesikhashana akekho umuntu oke wakubona lokho manje lowo ngubaba lowo nguNkulunkulu ubaba manje qaphelani kwasekuthi emva kwesikhashana ngiqala kubona ukukhanya okungcwele kuncane kuqala kwakheka njengendikilizi yokukhanya encane noma ukuthize wawungakubona kuphela ngamehlo kamoya kodwa bukani manje sisabuka lokho ibandla manje simi esibambelelweni sokuvimbela abantu bangawo esikhulukazi sibhekisisa okwenziwa nguNkulunkulu futhi sizoqonda ngqo phansi kulombuzo lapha futhi nizobona ukuthi ukungenisa kanjani manje akekho ke wabona uNkulunkulu futhi manje yinto elandelayo siqala kuyibona ngokubona ngamehlo okubuka ngaphezu kwemvelo sibona ukukhanya okuncane kumhlophe kwakheka phandle lapho kuyini lokho na lokho kwakubizwa ngabafundi beBhayibheli ngokuthi izwi imicabango noma ogcotshiwe noma ugcobo noma yinjengoba bengizosho ingxenye kaNkulunkulu iqala ukuthuthuka ibe yinto ethize ukuze izidalwa ezingabantu zikwazi ukuba nohlobo oluthize lomqondo wokuthi kwakuyini kwakungokuncane okuphansi kukhanya kuncane kuhamba lelo kwakuyizwi likaNkulunkulu manje uNkulunkulu wazizalela yena le ndodana yayikhona ngaphambi kokuba kuze kube khona ngisho i-atomu noma umoya ukwenza i-atomu lokho kwakuyinyabo uJesu wathi ngikhazimulise baba ngenkazimulo esasinayo ngaphambi kokusekela kwezwe nyabo emuva lengaleya
now in St. John 1 he said in the beginning was the word
manje kuJohane ngcwele ukuqala wathi kuqaleni wayekhona ulizwi neyokuqala ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu uNkulunkulu ezisobulula yena uqobo kuya phansi esidalweni esingumuntu manje bhekisisani ukuthi wakwenza kanjani manje muva lapho bese ke uma kufika lingidingilizi yokukhanya encane manje asikaboni lutho kwamanje kodwa nje ngamehlo angaphezu kwemvelo nje sibona indingilizi yokukhanya imi lapho manje leyo yindodana kaNkulunkulu izincabango manje sengiyambona edlaladlala njengomntwana omncane phambi komnyango kababa nalo lonke iphakade niyabona futhi manje bese kuthi-ke ezimweni zakhe sokucabangela uqala ukucabanga ngokuthi izinto ziyoba njani futhi sekuyamuzwa ethi makube khona ukukhanya futhi ngenkathi kwenza yathomi laqhuma nelanga laba khona lwashileka amakhulu ezigidi zeminyaka libumba izitini ezishiswe zaqina kakhulu futhi livutha futhi libumba njengoba linjalo namhlanje lisalokhu livutha lisalokhu lihlephula amathomu uma ibhomu liyathomu belingake lize lideteleke iketango liyathomu belingathatha lo mhlaba ubungaba njengelanga ngaleya nje liqhuma futhi livunguza uma ubungama ngale kwelinye izwekazi bese ubuka kulona ubungabukeka njengelinye ilanga lapho amathomu izithako ezincuncu bezivuthisa khona lo mhlaba uma iketango belingake lize lideteleke futhi nje liqale kuphenduka lishibeka kanjalo izigidi ngezigidi zamamayela lifinyelele kulamalangaba amakhulu ezigidigidikazi zezinga lokubila iFahrenheit lokushisa okusuka kulelo langa manje phikisisani lokhu manje kudle manje wenza ilanga bese kuthi-ke into yokuqala niyazi isitini esishiswe saqina kakhulu sawa sisuka kulo sisinda cishe cishe njengalo mhlaba nje sahamba bese kuthi-ke lelizwi imicabango lapha manje indodana kankulunkulu iyasibhekisisa isitetela siwe iminyaka eyizigidi eziyikhulu bese iyasimisa bese sisuka esinye sindize futhi iyasitetela sisuke sindize siwa izigidi zeminyaka bese iyasimisa manje thina simi siyasibhekisisa siba khona manje unento emqondweni wakhe futhi wenzani na uloba ibhayibheli lakhe lokuqala ibhayibheli lokuqala ukuba umuntu aze yalibuke kwakuyizinkanyezi umgamu wezulu eliphezulu futhi ngokuphelele nje wahlangana kwisisila sejuba naleli bhayibheli lapha kusuka kuqala okokuqala komgamu wezulu eliphezulu yintombi kunjalo na ngokucina komgamu wezulu eliphezulu yina imbube ingonyama lokho ngokufika kokuqala kukajesu wafika ngentombi okwesibili kufika njengengonyama yesizwe sakajuda yabo kudwetshwe kwakhishwa konke umnyaka womdlavuza nayo yonke into kwehle njalo manje ufaka konke lokho esibhakabhakeni wayesekubeka ngaphandle zonke lezi zinkanyezi ezihutayo izinqamu zomhlaba noma ilanga kulengela lapha manje uma isayense ihamba ukuyobuka leyo micibisholo amamizayili ewayo lokho akufakazi ukuphikisa unkulunkulu lokho nje kuyafakazisa kimi yabo lokho nje kukwenza kube yikho ngempela kakhulu manje qaphelani yonke le micibisholo amamizayili elengaphandle lapho ngokuqhela kulelo langa elishisayo futhi ephumela emoyeni kusobala abaqoqile futhi into yokuqala niyazi kuqale nje intaba yeqwa intanta olwandle manje lobo kwakuyini lo mhlaba uvela nje likhulu elidala iphezulu elahle lasuka landizela ngaphandle kaleya phansi ngaphansi kwalo manje kulutho kodwa ephendukayo into bamlile evuthayo ngokuphelele ukuqubuka kuvela ndawo zonke zinentabamlilo nesayense iyasho ukuthi lelizwe uqweqwe kwingaphezulu lalo lapho esihlala khona sekuthi nje akufane nokucwecwiwe e-apuleni futhi yonke imanje kunamamayela ngamashumi amabili nanhlane zinkulungwane mhlawumbe ngamamayela izinkulungwane eziyisishiyagalombili lokho bekungaba mhlawumbe ngamamayela izinkulungwane eziyisishiyagalombili ugqinsi futhi cabangani nje ngakho phakathi lapho ngokwentabamlilo evuthayo nokubili kokuthathu komhlaba kungaphezu kokubili kokuthathu kwakho kusemanzini nokukodwa kokuthathu kwakho kusezweni cisho okukodwa kokuthathu futhi lolo luncane loqwe esiphila kulo lugcwele izixhumane ezinengozi igesi upetroli amafutha yonke into kunjalo na nokubili kokuthathu kwakho kungaphezu kokubili kokuthathu kwakho amanzi yiyiphi inhlanganiselo yokwakheka kwamanzi na izingxenye bili zehydrojini umoya ongugesi nengxenye eyodwa ye-oksijini ugesi ongumoyampilo izixhumane kunogesi wenele kuwo wonke amakamelo kuhlukanisa kushisa ekubandeni futhi kuyokwenza ugesi owenele kuqhumisa ikamelo ungafaka enele ama-athomi ebholeni legalofu kuqhumisa i-New York isuke ebusweni bomhlaba bese kuthi-ke umuntu ehlezi phezu kwebhodwe lesihogo uzishaye yena oqobo esifubeni futhi eyiso izwi likaNkulunkulu futhi athi ayikho indawo okuthiwa izihogo. Nginakho lokho phansi lapha kancanyana futhi sizofika kuloko. Yabo nihlezi phezu kwebhodi elikhulu laso nsuku zonke futhi niselapha nihlezi phezu kwaso ngqo. Izihogo singaphansi kwenu nje. Manje kabelani kodwa manje ngenkathi lokhu kuqala ukutholwa ngenkathi uJesu manje ebhekisisani indingilizi yokukhanya encane ngaleya manje sengiyayibona isuka iphuma yiya kulomhlaba futhi ivika ngaphezulu phezu kwawo futhi iqala ukudluzela ngapha usondelela ngeni awulutho kodwa elikhulu ibhola loayisi futhi lapho liqala ukuncibilika bese ke izinguzongo ezinkulu zeqhwa ziqala ukuqhekezeka emazweni angasenyakatho futhi ayesehla futhi ngenkathi kwenza kwaqhezula iKansasi neTexas nezo zonke lezo zindawo lapho wase kuqhubeka kuyongena egumbini lolwandle laseMexico nento yokuqala neyazi yonke into ihambo zwamanzi bese ke manje singena kuGenesis sokuqala sifinyelele eBhayibhelini manje futhi isithombeni sethu eBhayibhelini uGenesis wokuqala izwe laliyihlale lingena lutho namanzi ayesebusweni bodwa kunjalana futhi umoya kaNkulunkulu wahamba phezu kwamanzi manje wehlukanisa amanzi wakhulisa amaquma namazwe kanjalo njalo walomisa izimila nayo yonke into wakwenza wayesenza inyanga wayesehlela imingcele yayo yolwandle ukuze lungakwazi ukwedlula wahlanganisa zonke lezo zinto ndawonye wenza zonke ezinye izinto yonke impilo yezilwane izinyoni izinyosi izinkawu futhi noma ngabe kuyini wakubeka konke kwakho lapha emhlabeni wayesebuza lo mbuzo ke manje mase ubani na uyise nendodana nze umuntu ngomfanekiso wethu uqobo manje umuntu wenziwa waba yinto efana nalokho kukhanya kuncane okungcwele noma yinto efana naleyo kwakungenakubonwa okungubukhona bakomoya wabonakalisa noma wazisombulula yena uqobo kakhudlwana ukwenza ubuthathu bakhe uqobo nguyise indodana nomoya ongcwele futhi nangu uNkulunkulu wayekhona wazisombulula yena uqobo manje wehla wangena ekutheni asenze umuntu okwabe kuyindodana yakhe inzalo evela kuye umuntu ngomfanekiso wethu uqobo wayengubukhona obungaphezulu kwemvelo futhi makabuse phezu kwezinkomo zasendle kanjalo njalo manje umuntu wahola umuntu wahola izinkomo nayo yonke into njengomoya ongcwele nje uhola la ngempela ikhono leqiniso namhlanje iphimbo likaNkulunkulu phandle lapho iphimbo lomuntu njalo wakwazi ukukhuluma futhi athi ebize izinkomo ngalendlela abize izimvu ngakuleli dlelo abizele izinhlanzi kulamanzi yabo wayenokubusa yonke into yayimlalela manje kodwa ngalonkathi kwakungekho muntu wokulima umhlabathi Genesis 2 kungekho muntu wokulima umhlabathi kwase kuthi kaNkulunkulu wambumba umuntu Genesis 2 isikhombisa ngothulu lomhlabathi manje walandela wambumba umuntu ngothulu lomhlabathi wayesefaka lo moya ongaphezulu kwemvelo manje wayelele lapho ngingaba nezithombe eziningi zakho sengiyambona kwajamimile asikuthathe ngalendlela simbone emi njengesihlahla uNkulunkulu wayemenzile wayefefi izinzwane zakhe njengezimpande zixhumeke emhlabathini uNkulunkulu wathi makube khona noma waphefumulela umoya wokuphila kuye wayesegxuma wayesephila wayeyi waphefumulela umoya wokuphila kuye waba kanjalo umphefumulo ophilayo manje futhi qala ukuqhubeka ukuqhubeka wasukuthi ke uNkulunkulu wayethathe uhlangothini lwakhe uphisi wakhe ubambo wayesenza wesifazane manje wawuthola lapho umoya wesifazane na yabo
Genesis 1:26 he said let us make man in our
uma wathi masenze umuntu ngomfanekiso wethu uqobo asifuze wabadala indoda isilisa nesifazane wenza umoya isidlakele wowesilisa wenza othambile omncane oyichoboka umoya wesifazane wowesifazane futhi uma ubona wesifazane eziphathisa ukowesilisa uphumile endaweni yakhe naboke eqaleni nabo kulungile ufanele ngicabanga ukuthi kungamahloni ukuthi abesifazane ulahlekelwe ubuhle babo ubuyichoboka indawo yesifazane ihlazo ngiyelitshela yilo yineyazi ngizosho lokhu manje akikhulumi ngani besifazane lapha kodwa kusobala uma kulimaza kuyakwenza nje kodwa bukani ake nginibuze ukuthiza kokuvamisa ukuthi abesifazane wayenobufazane kakhulu kuze kuthi wesilisa wayehamba ukuba khulume nabo futhi babekhophoza ye yini ukukhophoza empeleni na angikakuboni esikhathini eside kakhulu bengingeke ngazi ngisho nokuthi kwakuyini uma umunye wesifazane akhophoza abasenakho okwaleso sithunzi konke lokho lapho umoya wobufazane omuhle bavele nje banga bayogqoka izingubo njengowesilisa bafunde izinwele njengowesilisa babheme njengowesilisa baphuze njengowesilisa bathuke njengowesilisa bavote njengowesilisa basebenze njengowesilisa kanjalo babe nesihluku ubudlakela hohe lokho kukhombisa ukuthi senifinyelele kuphi kuyilokho impela lokho kufana nobunenekazi okuncane anisaliboli kakhulu impela lingumuntu olukhulu ukuthi umthole akunjalo lokho na yebo leli qiniso ngakho isifazane kafanele kusukuma futhi aziphathise kwezilisa abemkhulu futhi abe yisidlakela ngoba unobuhle obuyichoboka uNkulunkulu wamenza ngaleyo ndlela ngingakufakazisa lokho ngemibhalo yebo mnumzane kunjalo futhi kodwa kusobala siyasuka kulumbuzo kodwa angifuni ukuthola kuningi kakhulu okusuka kulumbuzo kodwa niyabo yilapho enza khona umuntu wakhe wokuqala kwakusemfanekisweni wakhe uqobo Kujika uNkulunkulu ngaphambi kokuba kuze kube khona ngisho inkanyezi wayazi ukuthi lelizwe liyoba njani futhi wayazi ukuthi ngiyoba nguWilliam Branham ushumayele evangeli ephulpiti futhi wena wawuzoba nguJohn Doe uhlezi lapho ulilalele ngaphambi kokuba ngisho izwe lize liqale haleluya Manje yilapha bantu ngezinye izikhathi kwabo bomthetho bakaCalvin bethola khona gogo uxoveka yebo manje kungani abanye bamiselwa kulahla na uNkulunkulu akathandi ukuba kubhubhe namunye akafuni ukubhubhe muntu kodwa nokho uNkulunkulu uyazi ukuthi kunabanye abangayikulamukela niyabona yebo une wafanele azi ukuphela kusukela kuqaleni ukuze abe uNkulunkulu akazange na Ngakho wayazi ukuthi wayezoba nabanye besifazane ngakho wavele nje wenza umoya wabo khona lapho iBhayibheli lathi wakwenza kwelokuqala uGenesis okuqala amashumi amabili nethupha wamdala yena wesilisa ngokufanekisa kungakwenzeki isilisa nesifazane amen niyabo ngokufanekisa kungakwenzeki wenza isifazane nowesilisa ngaphambi kokuba baze babunjwe ngothi lomhlabathi Wayeseke uNkulunkulu enze wesilisa hayi ngokufanekise wakhe uqobo lomzimba ukho emfanekisweni kaNkulunkulu lo mzimba usemfanekiseni wezilwane ngingalikhumule ibantu lami na ngiyashisa phezulu lapha ngiqoke ihembe elidabukile kodwa ningeke nikuqaphele lokho inkosikazi ingitshela ukuthi uJesse akafikanga futhi athathe ilondolo ngakho kodwa bukani sisendabeni lapha manje esholo ukukhulu kuneyembe elidabukile ephulpiti ayinjalo na isho kuphila kuphakathi manje qaphelana wesilisa uNkulunkulu wayazi kuqalela ukuthi wayezoba nabesilisa nabesifazane futhi wayazi ukuthi umsindisi wayezoba lapha futhi wayezo letha uJesu futhi wayezobethelwa noJesu watshela abafundi ngenkathi elapha emhlabeni ukuthi wayebazi ngisho naphambi kokusekela kwezwe ngaphambi kokuba yizwe lize livele
and God said also
uNkulunkulu washo futhi noma uPawulu ekhuluma kubaseGalatiya washo ukuthi wasimisela futhi wasibizela kuye ngaphambi kokuba izwe lize libunjwe Ucabangani lokho ukuthi uNkulunkulu noma ubani ongathanda kuzwa ukuthi uthini umbhalo ngalokho phakamisana ezandleni zenu kuhambisana ngo nombuzo thulani kanye nami kwabaseGalatiya isahluko sokuqala bukani lapha angiqondile kwabaseGalatiya ngiqonde kwabaseEfeso lalelisisani manje ukuthi uNkulunkulu wathini kwabaseFacebook qala uPawulu umpostoli kaJesu Kristu ngendalo kaNkulunkulu kubo abangcwele baseEfeso nakubo abakholwa nguJesu Kristu makube kuyini umusa nokujula okuvela kuNkulunkulu uBaba nasenkosini uJesu Kristu makabonge uNkulunkulu noyise wenkosi yethu uJesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu uJesu ngezibusiso zonke zokomoya
According as he has chosen us in him
Manje nako uqabelani njengalokho asikethela kuye ngaphambi kokusekela kwezwe Loko kusanyana kutshala na? Loko akukuhlanyana loko kuthi ngempela ngaphambi kokuba kube khona ukusekela kwezwe uNkulunkulu wayemazi omanevile futhi wazi ukuthi wayezishumela evangeli loko kumangalisi na? Wakhetha ngani uyilunge lebandla futhi uNkulunkulu wayazi ukuthi wayezobana lelo bandla futhi wathi uPawule khulume ebandleni laseFeso wathi wasikhethela kuye manje zonke singamalungu omzimba kaKristu kunjalo na? Ngikunukulu kaphambi kokuba izwe lize libunjwe wakhetha wena nami kuye ngaphambi kokuba izwe lize libunjwe he lokho kumangalisi na? Manje umuntu oqala manje wenza umuntu wokuqala umfanekiso wakhe futhi sibuyela kulowo mfanekiso kunjalo emfanekisweni wethu wokuqala uDeliway ngathi uNkulunkulu egidala uWilliam Branham ngangikhona ngaphambi kokusekela kweze wenza ubukhona bami umoya wami ngangingenakuza lutho ngokwazi kwami ngakho kodwa ngangikhona ngikholwa ukuthi niyakuthola. Kodwa manje umzuzu nje uJesu watshela abafundi ukuthi wayebazi ngaphambi kokusekela kweze noPawulu washo lapho ukuthi wasikhethela kuye ngaphambi kokuba izwe liqala. Manje kwakukhona yenye ingxenye yami omaNeville nani nonke abange lapha okuKristu Jesu ngaphambi kokuba izwe lize liqala. Futhi nakho kwizihlaziyo zami zalokho ngicabanga ukuthi abantu namhlanje abangenwe yilo moya noma umoya ingxenye yalezi zidala zobungelosi imimoya eyayijikeleza iphuma kuNkulunkulu engazange iwe kuqaleni futhi yamelana namanga kadevelo zulwini. Futhi yokubili kokuthathu komhlaba kusesonweni nangaphezulu kwalokho okungukuthi yokubili kokuthathu kwezingelosi kwakhahlelwa kwakhishwa naleyo mimoya yamademoni ifike ingene kubantu bese ihlala emzimbeni wabo. Niyabona ukuthi ngiqonda ukuthini na? Ingamademoni ake haba khona angena kubantu bese ebanika ivelo. UJesu wakhipha ayisikhombisa awo kuMaria Magdalena kuziqhenya kuqhosha abantu abakhulu nebo ukungahlanzeki kungcola inhlamba okuncintisana umbango zonke lezi zinto niyabo. Leyo kwakuyimimoya eyenziwe emuva lapho ngenkathi uNkulunkulu aqala ukwenza umuntu esuka lapho ngomfanekiso wakhe oqobo wadala lezo zitalo ezingaphezu kwemvelo leyo mimoya. Wayeseke faka umuntu othilini lomhlabathi okwakungumuntu wokuqala uAdamu nalowo muntu wenziwa ngomfanekiso lo muntu ongumuntu lapha wenziwe ngomfanekiso wesilwane lemizimba yabantu yenziwa ngomfanekiso wezilwane. Sinezandla njengekawu nje futhi sinenyawo njengebhere. Thatha iwundlu lebhere ulihlubule kwehle udonse sikhumba usisuse kulo bese ubhekisisa phansi kwentombazane eyingane encane bese ubheka umehluko. He mfowethu impela ufanele ubhekisise lonke iwundlu kwakheka kucishe kufane impela ngendlela olwenziwe ngayo nokubumbeka kwalo nayo yonke into nje yikho ncamashi usemfanekisweni wempilo yezilwane ngoba wenziwa waba yinto esahleleni nosilwane ngoba lowo kwakungumsebenzi wakhe ukuba hole isilwane. Uthatha umoya ongcwele ususe endodeni iphansi kwedlula isilwane yimbi kwedlula isilwane leyo yinto elikhulu kuyisho kodwa thatha indoda engaphendukanga engqondweni yayo ingenamoya ongcwele ukuqondisa imicabango yayo nezinto ezinjalo iyohlwitha ingane ezingeleni zikanina bese idlengula ngenxa yenkanuko yobulwane. Kunjalo impela nowesifazane ongelukile thatha umama nkulu womdala noma yinje endala siyinike zonke izinhlobo zamagama senzela kodwa izimilo zayo ziyimidlwane yayo nje nengulube okwabantwana bayo kodwa oziphethe kabi obalwa ngokuthi akalungile ufana nje ungcole ngase zonke isikhathi kunjalo. Ngakho kumbulani ukuthini ngaphandle kukaKristu izimilo zakho zingawa zehle zibe ngaphansi kwenje kunjalo. Inja idinga ukugqoka izingubo ukuba izimboze azikho esinye isilwane ngumuntu owawayo, hhayi impilo yesilwane, kodwa impilo yesilwane ingaphansi komuntu. Impilo yomuntu yayiphansi kwaso ngoba umuntu wayengumqondisi waso nomholi waso ophakeme, futhi sonke isilwane sasendle siyame saba umuntu. Omunye wangibuza ngesinye isikhathi ngokuzingela, uyakwesaba na? Ngani? Sonke isilwane sake sadala siyame saba umuntu ngoba lokho kufanele kusukela lene muva kaleya nebo impela kuyikho. Uyagijima futhi siyogijima emva kwakho, kunjalo. Kodwa inja noma yini oyifunayo, kunjalo. Kodwa manje qaphelani, manje lowo muntu kekathi ephansi lapha, manje bukani lapha, wena uthi manje kuthiwani ngakho manje futhi panem na manje lapha nithola uNkulunkulu kukho impela nje naphakathi kobunye nobuthathu ngizothola into eyikahle impela nje manje. Majibukani ngekathi uNkulunkulu eqathaka wazisombulula yena, wazisombulula yena phansi aze ehlele kulomuntu. Manje umuntu akonanga emoyeni wakhe kodwa emzimbeni wakhe inkanuko ulaka. Kwasi ukuthi ke ngenkathi ona wazehlukanisa yena nomenzi wakhe. Kwasi ukuthi ke uNkulunkulu izimcabango yena impela umdali wakhe wehla wayesenziwa ngomfanekiso womuntu. Umuntu wenziwa ngomfanekiso kaNkulunkulu, wase ke enziwa ngomfanekiso wesilwane wayesewa. Futhi uNkulunkulu wehlela emfanekisweni womuntu, umuntu Kristu Jesu, ukuze ubuhlungu. Nkulunkulu wayengenakubuzwa ubuhlungu emoyeni. Wayengabuzwa kanjani ubuhlungu emoyeni na? Wayengenakukwenza. Ngakho uNkulunkulu wazisombulula yena futhi wenziwa ngomfanekiso womuntu, uhleka umuntu owayelahlekile. Nebo kwasekuthi ke uNkulunkulu wahlupheka enyameni. Timotheo wokuqala isithathu ishumi nesithupha, ngaphandle kwempikiswano leyo yimpikiswano inkulu imfihlakalo yokukhonza, ngokuba uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni, wabonwa yizingelosi, washunyayelwa kwabezi, futhi wakholeka futhi wemukelwa phezulu ngakwese kunene sikaBaba, kunjalo na? uNkulunkulu qobo lwakhe wehla futhi wahlala emzimbeni womuntu futhi wezokulingwa. uNkulunkulu waye kuKristu yenza ukuba izwe libuyisane naye. Yabona ukuthi uthando luyini na? Uthando lukaNkulunkulu. Manje ngicabanga ukuthi lokho bekungakuthona lokho wesilisa lowesifazane. Manje wesifazane ake ngikufake kahle ngqo lokhu manje ukuze nikubone. Yabo wesifazane uthobela indoda yakhe.
The Bible said that a man should rule over his wife. But let me tell you something, mister. You are going to have to answer for your wife.
Kodake ngikutshela ukuthiza mnumzane, uzophendula ngomkakho, kodwa umkakho akazi ukukuphendulela neza. Wena uyinhloko yosifazane, noNkulunkulu uyinhloko yendoda. Ngakho ke wathi indoda mayigunde izinwele zayo ngenxa kaKristu, yosifazane makabe nezinwele zakhe, ngokuba uma igunda izinwele zakhe uhlazisa indoda yakhe. Niyabo? Niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini ngalokho kushiwo ngumbhalo na? Ngaba noshisayo ngalokho ezansi kolunye usuku eshiviphothi babekhuluma ngabesifazane, nabesifazane bafanele babe nezinwele ezinde. Ngase ngithi owesifazane wayephungule izinwele zakhe, indoda yakhe yayinelungelo, nelungelo leBhayibheli ukwehlukanisa naye, kunjalo lokho iBhayibheli likushoyo, kunjalo impela. Hey, abesifazane bakamoya ongcwele behlezi lapho, indlela nje ababekade befundiswe ngayo ilokho kuphela. Nebo nje lokho kushelelile. Wathi manje uma bengazigunda, uma kukhona okungalungile babefanele bazigunde izinwele zabo. Wathiwa makathathe razor futhi aziphuce zonke, futhi enze izinwele zakhe ziqonde ngempela zize ziphume ekhanda lakhe, kunjalo. Yilokho umbhalo wakushoyo, uthi uma egunda izinwele zakhe uhlazisa indoda yakhe, nowesifazane unokuhlazisa unelungelo langokomthetho ukuba lahlwe futhi ehlukaniswe. Kodwa ingebuye igane manje, kodwa ingamlahla ngesahlukaniso, kunjalo. Lowo ngumbhalo womfowethu esikudingayo ngobunye obusuku bemibuzo, kunjalo. Lokho ngabaseKorinto bokuqala esahluko seshumi nane, uma nifuna ukukufunda. kulungile manje lokho lokho manje lona wesifazane uNkulunkulu uNkulunkulu omdala umuntu silisa lesifazane yabona ukuthi wenzene na wenza umuntu wenza manje lowo ngumbuzo wokuqala niyabo wabadala kanjalo njalo Genesis uqala amashumi amabili lethuba Genesis wesibili sikhombisa wababumba ngothuli lomhlabathi wayesephefumulele emakhaleni akhe yini mehluko noma noma kuphi lokhu ukuxhumana embhalweni ongaphezulu na ukuxhumana kuni umuntu wokuqala anakho nomuntu wesibili na umuntu oqala kumuntu wesibili ebonakaliswe emizweni emihlanu niyabo bona manje ungeke ungeke wamthinta uNkulunkulu ngezandla zakho kanjalo ungeke wambone uNkulunkulu ngamehlo akho akakunikezanga kuwe ukuba ukwenze lokho uzenake namuzwa ungcwela umdala yefa uma bethi nawu ngiyawumama sekuyiminyaka ngamgcina zenake nakuza lokho uma abantu niyabo kuyini lamehlo yafipala namehlo angaphezulu kwemvela yangena niyabo bese kuthi ngezinye izikhathi uma thina uma uNkulunkulu yenza kanjalo sibona imibono lapho leloso lemvelo lifiphala khona khona impela phambi kwethu sibuka ngokuqondile ngo futhi kukhona umbono phambi kwethu ukhombisa izinto zikaNkulunkulu ezingaphezulu kwemvelo nibona ukuthi ngisho ukuthini na ngakho manje ke bugani uma leli dokotela lasemhlabeni lapha manje abanye benu besifazane nowesilisa lapha sebeyaguga bugani uma leli lasemhlabeni ngicabanga ngobabayi omdala lapho iminyaka ingamashumi ayisishiyagalolunye nambili budala uma leli dokotela lasemhlabeni lidilizwa kukhona umuntu kamoya umzimba kamoya osilindele ongenakubhubha Yanibona lapho ngiyohamba phezulu ngeke ngamthinta mfowethu nevili phakathi phakathi phezulu lapho ngoba uJohane wababona futhi babe yimi phefumulo phansi kalthare ememeza koze kube nini inkosi koze kube nini na niyazi kungani sedlulile sabulweni nokuthi kwaba kanjani phakathi lapho bafisa ukubuya futhi bembathe izingubo zemizimba ifayo babe ememeza koze kube nini inkosi na manje babazana kodwa babengena ukukhuluma futhi baxhawulane noma sengathi babekwazi ukukhuluma kodwa babengena uxhawulana kanjalo njalo nanga umfanekiso ukukufakazisa ngathi umthakathikazi waseEndori ebiza umoya kaSamuel ewukhuphula noSawule wambuka wayesemqondo ukuthi unguSamuel noSamuel wamqonda uSawule wayesethi ungibizeleni ngiphume ekuphumuleni kwami lokhu usuphenduke isithe sikaNkulunkulu noNkulunkulu usukile kuwe na kunjalo na futhi nakho kwakumi uSamuel omdala embethe ingubo yakhe yomprofeti wayesembuka wayesesutini umthakathikazi wambona wayesekwela emhlabathini wathi ngibona oNkulunkulu bephuma emhlabathini wathi ungiphazamiseleni na wayesethi awu ngifuna ukwazi ukuthi impi ihamba kanjani wathi kusasa uzofela empini namadeda nakhe azoba njalo futhi ngalesi sikhathi kusasa busuku uzoba nami niyabo manje wayenokuzwa futhi wayebukeka njengoba enza njengekathi yaselabo emhlabeni kulowo mthakathikazi owayemile embuka noSawule manje qaphelani izikhathi eziningi kuthiwani-ke ngoba bayi noma umama ngikathi befa futhi babona abathandekayo babo bemi lapho na babaqonda kodwa kusemzimbeni ongaphezu kwemvelo kodwa manje nansi ingxenye enhle kakhulu ekubuyeni kukajesu ekuvukeni akuyi kuba yilowo mzimba lowo mzimba ngalenkathi lobo bukhona bukaphezu kwemvelo uNkulunkulu abudala ekuqaleni obuya buyela emhlabeni kutshela omunye umzimba hhayi ozalwa ngowesifazane kodwa udalwe nguNkulunkulu haleluya ukuba ungabuye uguge noma ube nombimbi ungabi nazo nezi zinto lezibunga ekhanda lakho kodwa ophelele kuze kube phakathi haleluya wo mfowethu lokho bekungangenza ngimemeze ebusuku obushisayo kunjalo wo le ngubo yenyama ngiyoyiqathaza futhi ngivuke futhi ngibambe ngqimkamela wangena phakade yini ezoyena ezifanele sikhathazeke ngayo na nanto lonke icebo lilele khona lapho ukuthi uNkulunkulu wangidala kanjani ekuqaleni ngihlala lapha emhlabeni ngathatha indawo yami njengomshumayeli wevangeli noma wena njengowesilisa noma owesifazane nensindiso siphila impilo yongomusa kaNkulunkulu haleluya lo moyo ofanayo uyasuka lapha wawukhona emuva ngale kuqaleni ngiyobuyela emuva kubeni nokuza kwakwazi ukuthi kade ngilapha haleluya bese ke ngilinda lapho phansi kwelitshele ngibusiswe phakade ekuphumuleni bese kuthi ke sengibuya ngigcotshe umzimba wami esiqongweni sawe impela sobuhlehle ngaphambi kokuba ukufa kuze kushaye ukufa kukushaya cishe eminyakeni kamashumi amabili nambili noma amashumi amabili nantathu kudala uqala ukwehluleka awusesuya wesilizo owawukwemise ukuba nguye nowesifazane okwemise ukuba nguye yelwake kuba uzofika cishe amashumi amabili nanhlanu kona into engenayo imibimbi qala ukufika phansi kwamehlo akho awusakwazi ukuwasha njengoba wawuvamise kuwasha amashumi amathathu ungakuqaphela kaninginingi linda uzofika amashumi amanenane njengami bese kuthi-ke ukuqaphela ngempela kodwa wemfowethu linda ngize ngifika amashumi nesishiyagalombili amashumi esishiyagalolunye futhi kuleyo kheyini ngibi lapho kuyini na nkulunkulu nje ngifake kuncintisaneni ukuba ngigijime kodwa ngolunye usuku lwekazimulo lokho ngukufa kungena ngake ngaba namahlombe aqondile nginezinto ezimnyama nekhanda ligcwele zona futhi kungekho mbimbi phansi kwamehlo ami futhi ngibukeni manje ngishobana kwehla amahlombe eqonja sengikhuluphele nemibimbi phansi kwamehlo ami ngilampanda ngami kungani ukuthi ukufa kwenzani kimi cishe eminyakeni engamashumi amabili edlule ukufa kwenza lokho ninda ngize ngifike amashumi nesishiyagalombili uma unkulunkulu ngivumela ngiphile futhi bukani ukuthi ngibukeka nginjani ngimi kanje kheni lendala ngidokozela kanjalo ndawo kodwa haleluya ngolunye usuku lwenkazimulo ukufa kuyobhuqa ngokugcwele bese kuthi uma ngivuka ekuvukeni ngiyoba yilokho engangiyikho lokho unkulunkulu angenza ngaba yikho lapha emhlabeni ngisemushesha emzimbeni ongenziwanga ngunkosikazi Branham nomnumzane Branham kodwa udale ngunkulunkulu uqobo lwakhe okhululekile kulingweni okhululekile esonweni okhululekile kunoma yini enye ukuba ngingabe neze ngisaba nokugula osizi ohe khona-ke ngiyobamba izandla zomngame ezincane bese ngihamba ngedle ngidabule eparadisi ndika nkulunkulu kanjalo kabusha niyokwenza into efanayo hhayi wesifazane osekhanda limpunga uhamba umhola kulobo busuku umbiza umkakho kodwa nje uyoba muhle njengoba waye njalo ngosuku owashada naye ngalo yalithare haleluya lokho kwenele ukwenza umfo amemeze akunjalo nani yabo kulungile lokho ngokuxhumana unkulunkulu uphokophelele uma unkulunkulu enquma emqondweni wakhe ukwenza noma yini izofanele ibe njalo usathane wasona lesi sithombe ngesifiso socansi ngowesifazane ukuzala abantwana wakona ngakho qhubeka futhi kwenze lokho kulungile le ndawo yokuhlala izocosha lezi ngoba into kuphela oyenzayo kule mpilo ngokucosha isimo sakho nakizo lokho yikho uma ungunwele zibomvu manje uyoba ngunwele zibomvu ngaleyo nkathi uma ungunwele zimnyama manje uyoba ngunwele zimnyama ngaleyo nkathi yabo owawuyikho usemusha impela futhi uma usathane waphazamisa isithombe awuthelanga ngisho lokho unkulunkulu ayekuhlosile ukuba ube yikho uyoba yikho wo kuhle kakhulu kanjani pho nangumuntu wakho manje ke lesi sesibili sho nini ngifanele ngishishise ngizoyithola ninayo into ethize na ninayo na ikhona ninayo na ninayo ukuba iphendule na kulungile ugenesisi wesibili ishumi nesishiyagalombili kuya emashumi amabili nanye unkulunkulu wenza u-eva ivele obanjeni luka-adamu ugenesisi wesibili ishumi nesishiyagalombili kuya emashumini amabili nanye ngabe unkulunkulu wadala wesilisa nabesifazane bese ke enza u-adamu no-eva eva na futhi ngabe ukhayini waya nje kokudaliweyo kowesilisa nowesifazane kube ngumkakhe na manje asithi manje angi umuntu mhlawumbe ukhona ubhale lokhu manje ngenkathi unkulunkulu embuzweni wokuqala ngabe unkulunkulu wenza wesilisa nabesifazane bakagenesisi wesibili ishumi nesishiyagalombili kuya emashumini amabili nanye na qabo njengoba nizobona lapha elesibili ishumi nesishiyagalombili kuya emashumini amabili nanye manje qaphelani inkosi unkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa ngizomenzela umsizi ongumata onjengayo futhi ngomhlabathi inkosi wabumba zonke izilwane kanjalo njalo manje uNkulunkulu wenza uEva uhlangothini luka-Adam wesifazane unolunye futhi ubambo namhlanje emumweni womzimba nokwakheka kunoma owesilisa enza ngoba ubambo lwathathwa emzimbeni ka-Adam. U-Adam wayesevele enziwe futhi wayephila futhi wayenesizungu wayesethi ke uNkulunkulu akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Ngakho lapha abapriest kanjalo njalo abenqatshelwa amalungelo okuba nomfazi. Manje lokho ibandla lamaRoma lingenza noma yini, lokho yibo banguye ozophendulanga lokho ngalokho. Hayi mina awu kabuzwa yindoda maduzane yathi ucabangani na umpristi, wathi ucabangani ngalo mpristi osemncane lapha edolobheni wathatha lowo sifazane leyo ntombazane, intombazane yasejeffersonville lapha, futhi wahamba futhi washada nayo na ebandleni lama-Irish. Niyakukhumbula, ngiyalikhohlwa igama lakhe ukuthi lalingubani. Ngathi wena ilungele impela nje lokubagane njengoba nami nginjalo, ilokho impela engikucabangayo ngakho. Ngathi into kuphela engiyibambayo ngicabanga ukuthi wenza okungafanele, wayefanele aye ebandleni bese eyesula esikhundleni sakhe bese-ke eyahamba futhi ashale nentombazane esikhundleni sokusuka abaleke nje kanjalo. Manje niyakhumbula ngenkathi kwenzekile emavikini yambalwa ayidlule lapha eJeff, umpristi wekatolika le-Irish ezansi lapha, ungumfo osemncane futhi wayezo nesithandwa sentombazane ethize ezansi lapha, futhi ngenkathi bamnika umnikelo othando omkhulukazi uzoshintsha izifunda zomfundisi naye amthumele enhla e-Indianapolis ndawo, futhi wavele nje wathatha umnikelo othando intombazane nabo bonke futhi wasuka wahamba base beshada futhi abaphindake bezwe ngaye. Awu wayenelungelo lokugana kodwa wayengenalo ilungelo lokwenza lokho, wayengafanele enze lokho, wayefanele ngabe waya ebandleni futhi wathi lapha ngisukela kulesi sikhundla njengomphristi ngizoganwa nalokho kuyaxazulula. Kodwa manje uNkulunkulu uyenza uEva no Adam noEva ngesikhathi esifanayo, into kuphela ayenzayo kwakungokungaphezu kwemvelo, umoya ongu-Adam nomoya ongu-Eva wesilisa nesifazane. Kwase kuthi ke ngenkathi yenza wafaka u-Adam lapha kwakungekuhle ukuba niyabo isithombe sikaNkulunkulu sisombuluka ngaso sonke isikhathi. Yonke into kanje nje sinje siyeza sedla ngqo nje sisombuluka siphuma ngqo siphuma ngesikhathi zeminyaka eyinkulungwane engaphezulu ngaleya, futhi siqonde ngqo ephakadeni nje isithombe sikaNkulunkulu nje sisombuluka uNkulunkulu ezisombulula yena. Lapho uNkulunkulu wazibonekisa yena kuKristu Jesu ukukhombisa lokho ayeyikho. Wayeyini uJesu na? Umuntu wezinhlupheko elujwayele uhlupho ethanda esifebeni baphi abamangalele libakho na anginabo Nkosi, kanjalo nami angikumangaleli, hamba ungabe usona. Ukhathele futhi ekhandlekile ukuhamba cishe amamayeli angamashumi amathathu ngalolo suku edabula izingwadulo ezinezihlabathi nezinto. Kwakukhona isifazane wasenayini ephuma nomfana wakhe kuphela ifile lele lapho, wamisa udwendwe lomngcabo wabeka izandla zakhe phezu kwakhe wathi vuka, nomfana owayefile wabuye wavuka. Leyo yinkosi yethu Jesu, ngiyabonga Thethi ndodana. Futhi lapho leyo kwakuyinkosi yethu Jesu, wayengakhathele ne kakhulu engakhadlekile neze kakhulu ukuba yenze noma yini enhle. Kulungile, manje nansi enye into. Ngabe uKhayini waya kokudaliweyo kokuqala kowesilisa nowesifazane kube ngumkakhe na? Manje nanko umbuzo bucayi kabi, manje lalelisisani ngempela. Manje wonginene babonile abantu befaka ephepheni uKhayini wamtholapha umkakhe na? Ngangivamise kukusho futhi angizange ngifundise ukuthi kwakukhona isihogo sivuthayo cishe iminyaka emine emva kokuphenduka kwami. Kwadingeka ngikubone embhalweni, uma ngingazi ngeke ngisho lutho ngakho, niyabo. Kodwa manje uKhayini wamthulapha umkakhe na? Manje lokho yizihlaziyo zalumbuzo manje. Futhi ngabe uKhayini waya kumkakhe kokudaliweyo kwezilisa nowesifazane kube ngumkakhe na? Niyabo, manje kodwa kokuqala lo nkosikazi yakhe nonke nezwa ngokuphilisa kwakhe ngobuye busuku ukuthi uNkulunkulu wambusisa kanjani nayo yonke into. Wayelele efa, bafika lapha kwelesibili nqo ekuseni. Futhi ngakho manje ngifika kanjalo-ke umfana wakhe uGeorge, umfana wayeyisangoma u-Ed naye babesesitolo. Futhi ngayizwa ingxoxo emuva lapho ekathi kokuqala lapho uKhayini athola khona umkakhe. Awu lo owayenelungelo lokukhuluma wabonakala uyedlula yonke impikiswano wathi ngiyakutshela lapho uKhayini athola khona umkakhe wathi uKhayini wawela wayeseganwa yinkawu enkulukazi yensikazi engenamsila wayesethi kuleyo nkawu engenamsila kuvela isizwe sabakhalati wathi uyaliqaphela ikhanda lomuntu oyikhalati lithe ukucitsha phezulu kanjalo njengoba injalo inkawu engenamsila ikhanda Awu ngamalapho ngangise lapha nje cishe ezinyangeni ezimbili kudala evangelini ngathi angifuni kwehluka kuwe ndoda ngoba akesizwe esitshudeni ngisanda kusindizwa nje kodwa ngathi uma lokho kunjalo kodwa ke isizwe sabantu abangamakhaladi sasiyofanele sishabalala ngenkathi imubhiso yezwe ngaphambi kokubhubha komhlaba ngamanzi ngenkathi izwe liphutshisa ngamanzi ngokuba uNowa nomndeni wakhe kwaba yibo kuphela owayesemkhunjini lowo kwakuyibo kuphela owayesemkhunjini isizwe sabakhaladi sasiyo shabalala ngathi uma lokho kwakungaba njalo ngathi qhabo mnumzane sizwe samakhaladi asiveli khona neze lapho qhabo mnumzane sizwe samakhaladi siphuma emthini ofanayo siphuma kuwo nazo sonke izidalwa singumuntu ofanayo akukho mehluko impela sonke nje siyo munye angabaphuzi nomunye abensundu omunye abemnyama nomunye abemhlophe nomunye abaphatheke nomunye abebomvu futhi kanjalo nje kodwa nonke nivela kulowo muntu ofanayo leyo nje yingxenye yokomzimba phandle lapho kunjalo nizidalwa zingabani ngokufanayo nje nadalwa lapha kuNkulunkulu futhi manje qaphelani lapha kungekudala ngimi ngapha nabanye odokotela lewesivini ngakekhuluma mayelana nase-Afrika ukuthi bakanjani labo bantu abahluphekayo uhlobo lwamazimzimu ikakhulukazi ukuthi babe kanjani nosifazane lapho wathatha ingane encane ayethole ingane encane futhi wayeyishaye kanjalo wayeseyibophela phezulu esihlahleni wayeseyiyeka yabona izinsuku ezimbalwa niyazi yaze yavunda ngaphambi kokuba bayidle niyazi noma yini njalo bayeyeka ibona isikhashenyana ithambe Ngicabanga ukuthi lokho kukhulu kakhulu mayelana namazimuzimu ekilandi benze into efanayo babulala izinkwali bese bezilengisa emthini ngakho kuyothi amaqubu angawa kuzo bese beyazidlake leso yisizwe singumama wabantu abangama Anglo-Saxon engilandi kunjalo futhi ngicabanga yanidingi ukuba niye engilandi yehlelani labo sifundazweni sasenikizimu nizothola into efanayo impela noma yimuphi umuntu angadla umnenke noma izinyo Yo guys inomsila okhehlezelayo angaze noma yini ngakho ya
let me tell you
manje kabelana ake ngilitshele kodwa nakho kwenzeka ikhaladi isizwe samakhaladi yasihlangene ngalutho naloko uKhayini manje ngifuna nibhekisise bathi waya izweni lakwaNodi manje uKhayini wayeseyiteni futhi iteni insimu yaseyiteni ikasempumalanga yeyiteni kunjalo na insimu yaseyiteni yayisempumalanga kweyiteni icala langasempumalanga kweyiteni namakherubi labekwa nomuthi wokuphila wawusesakweni lasempumalanga yensimu futhi ilapho icabanga ukuthi uKhayini noabela benza khona umhlatshelo wabo futhi ilapho ikherubi nenkemba yelangabi engabange isabavumela bangene empumalanga yesango Uqabelile yini uJesu uyovela empumalanga ukukhanya kuphuma empumalanga yonke into iza ibucuko yaqala empumalanga futhi iyatshonalanga ize ihambe ijikeleze ibuye iziye ibambe futhi siyingxenye yesibili yomhlaba engasetshonalanga leyo eyangasempumalanga yimpucuko endala kunayo yonke ishayina iyimpucuko endala kunayo yonke yaziwayo ngosomlando ezweni namhlanje impumalanga Oh besingahlala kanjani kule mibuzo amahora owodwa kodwa ungeke nje eminye kodwa qabelani nansi bangaki abangathanda kwazi ukuthi yini esiyikholwa nguKhayini uphi nokuthi kwakungubani umkaKhayini na ake sibone kulungile ngize nitshele ukuthi uKhayini wenzeni futhi yiyona mpendulo kuphela nomqondo ongayicabanga uKhayini waganwa ngudade wabo uQobo wayefanele ngokuba kwakukhona sisodwa isifazane emhlabeni Kaleyo kathi pepeli kuphela linikeza kubhaliweyo komlando wabathathu abazalwayo uHamu, uShemu noma hayi ngiyaxolisa kwakunguKhayini wabela noSeti kodwa uma kwakungekho iBhayibheli alivamisile ukuba libhale ngomlando wokuzalwa kwentombazane. Ngiyakwazi lokho. Manje ngineqiniso ngibhekene nabesifazane kulobu busuku, kodwa bukani izwe likhonza abesifazane. Kodwa abesifazane wayeyithuluzi likadevela ekuqaleni, futhi ongalungile namhlanje uyithuluzi eledlula wonke analo. Uyothumela abaningi abashumele ezogweni kunawo wonke amajoyinti ogweva elikhona ezweni. Ake kuthi simuka nendwendwe mncane nosikilide khoneni lomlomo wakhe, nezinwele zakhe zonke zilungisiwe phezulu kanjalo, nezinto ezinkulukazi zinkophe ezicwa yiza phansi phezulu fowethu esincane. Isimo somzimba esithi kubukeka kahle kuye, bekusisani ukuthi uzokwenzani. Shumayele kungcono uzemboze ngegazi likaJesu Kristu kunjalo. Manje ungangitsheli uyindoda, ngibone kuningi kakhulu kwakho. Manje bekusisani lapha, into enhle kwedlule zonke ukuba uyenze ngokugcina inqondo yakho imaphakathi nendawo Jesu Kristu, futhi udedele imicabango yakho ibe msulwa. NjengoPawulu wathi ngale phakathi lapho, wathi siyazi ukuthi sinamandla okuhola uDade, nginamandla okukwenza, kodwa wathi ngeke ngikwenze. Yabo, akakwenzaka. Wathi ngiyazi ukuthi inkonzo bafanele baphile ngeyabo. Yabo, ungayifaki isimfonyo inkabi nxa ibhula amabele. Ngiyazi kesinye isikhathi siyacabanga ngoba singumshumayeli, hhayi nina nami, angisho mfowethu, kodwa abashumayeli bacabanga ukuthi ngoba bangabashumayeli ukuthi bangumuntu othize omkhulu kunomunye wamalungu angabantu nje ebandla, anibakhulu kwedlula abanye, futhi anehlukile ebusweni bukaNkulunkulu kunaleso sitakwa esiphenduke ehorene lidlule. Leyo yinto eyodwa inguquko engazange ihlanze, kwakuyini lezi zinto. Ngiyazi ngisayini igama lami imfundiso ehloniphekile kunjalo impela, lokho nje ngumkhuba wanamhlanje, kodwa akufanele kwenziwe. Mfundiso ehloniphekile nombishophi nodokotela nazo zonke lezi zinto ziyiziqu ezenziwe ngumuntu, futhi zikumpetho eBhayibhelini. Babe ngoPetru, Jakobe, Pawulu, Johane nabo bonke abanye babo. UPawulu wathi, manje lapha ngiyazi ngishumayele ivangeli lowo ngumsebenzi engimisele wona. Ngingumshumayeli, ungumshumayeli, umfowethu Neville ungumshumayeli, kodwa lowo ngumsebenzi esimisele wona ngokuba ngumshumayeli. Awu, yilokho nje zifanele zikwenze, kodwa ake ngenze into ethize. UPawulu wathi, lokho kungaphambili le kwalokho. Manje nginelungelo lokuqoqa imali, UPawulu wathi, kodwa ngizokwenza amathende nje ukulikhombisa ukuthi nginganikela. Wathi, kuyahlonishwa ukukanana, makuhlonishwe ngumuntu wonke umbhede ungabi nasisihla. Uhle ukuba indoda ekhanwa, wathi nginelungelo lokukanwa. Manje ngingakanwa, nginelungelo langokomthetho ukuba ngikanwe, kodwa nje angeke ngikanwe. Ngifuna ukwenza omunye umhlatshelo enkosini. Niyabo, wayesethi-ke wonke umuntu uyalwazi ubizo lwakhe, makenze njengoba omunye ungumthenwa ngenxa yezwi likaNkulunkulu. Kanjalo njalo sifuna ukwenza into ethize engaphambili leko msebenzi wethu esiwumiselweyo, futhi uma ngempela nizelwe ngokusha ngomoya kaNkulunkulu, futhi uthi awu ngumsebenzi engiwumiselweyo wokuya enkonzweni, ngiqakele ngizidingeka ngihamba. Ohe, awu ngifuna ukwenza kungaphezulu kwalokho. Ngifuna ukuzuzela uKristu eminye imphefumulo. Kukhona ngifuna ukukwenza, ngifuna ukuvakashela abagulayo noma ngimenzele ukuthize. Kungumsebenzi engumiseleyo kushumayela imingcwabo, kungumsebenzi engumiseleyo kushumayela ivangeli, kungumsebenzi engumiseleyo kukhulekela abagulayo. Mangenze okunye okuthize, mangiphume futhi ngenze okuthize labo uNkulunkulu azongihlonipha ngakho. Manje sibuyele kuKayini. Ngokuba uEva waye nguye kuphela isifazane esadalwa nguNkulunkulu, futhi uma wayenamatetekazi inkathi leso sifazane sokugcina okuyisona zonke isifazane sifa, isintu sasiyoshabalala kunjalo na. Babengeke babekhona besifazane abanye, ngakho kwafanele abe namadodakazi. Futhi uKayini wakana kudadewabo uQobo ngokuba wayefanele, ayikho enye indawo ukuba besifazane bavele kuyo, futhi kwakusemthethweni, futhi kungumthetho ngalezo zinsuku, ngisho nakuAbrahama, futhi ngisho nasekwehleli njalo kuya ku-Isaka. U-Isaka wakana umzala wakhe wegazi uQobo, no-Abrahama wakana ngudadewabo uQobo, udadewabo wegazi. kayise ngomama behlukene kodwa ubaba oyedwa nembewana ivele ebulilini bosilisa usara owazala u-isaka okuyisimangaliso kunjalona kwakungekho muntu emhlabeni ngaleyo nkathi konke lokho kwakusemfanekisweni kukhombisa ukuthi nakho umfowethu u-isaka urebeka kumfanekiso webandla no-isaka kumfanekiso womlobokazi ukristu kunjalona futhi bafanele bahlobane ngegazi haleluya amen ukuhlobane ngegazi ngakho kayini ogana ngudade wabo futhi lokho kubasa ke bewelela lapho ezweni lakwanodi manje singena endabeni ejulile ukuba besihambe sathi ukuqhubeka kancane futhi ngiyajabula awuzange ubuze uqhubeke kunalokho njengokuthi sasikubi lezo ziqhwaga esasisezweni ngalolo suku na ujosefas nabehlukene uneziningi izimpikisane kukho amen uma ngingakutholanga lokho kahle mfowethu kulethe futhi ngesonto ekuseni kulungile
would you explain Sunday is the first day of the week and
ungachaza yini ukuthi isonto liwusuku lokuqala leviki nomgqibelo ulusuku lesikhombisa na amakristu aya esontweni ngesonto usuku lokuqala leviki awafanele yini aye ngomgqibelo usuku lesikhombisa leviki na awumanje mngane othandekayo noma ubani obuze lokho lowo ngumbuzo omuhle kabi ngumbuzo omdala obekuphikiswana ngawo phakathi kwezinkulungwane zezitshitheni namhlanje kodwa bengingathi ake nje nginikeze kuhumushela kwami ngiyabo lokho kuphele ngingakwenza futhi uma ngingaqinisile awu ungibekezelele noNkulunkulu angithethelele ngiyabo uma ngikwenza ngokungesikho manje baqendana nomthetho manje mhlawumbe umuntu we Seventh Day Adventist uhlezi lapha lokho kwaba ngokutadisha kwami kokuqala kwakuyi Seventh Day Adventist kunjalo kwakuyi Seventh Day Adventist engayitadisha kuqala futhi ngekathi befika futhi bangitshela ukuthi umgqibelo wawulosuku lesikhombisa mfowethu lokho kwakuhambisana nekalenda lamajuda nekalenda lamaroma likulungisanga nomgqibelo kephela wawufanele ube yisonto awu bangenza ngithengeke entweni engakucabanga ukuthi yaqinisile futhi ngqobo nje uma ngakifunda incwadi yabo efundwayo ngakingene ngqo kukho amaphesente ekhulu kodwa ngelikilanga ngathola ibhayibheli ngase ngiyabona ukuthi kwakwehlukileke nebo manje umgqibelo wosuku lesabatha ngokomjikelezo weviki manje asazi sekuguquliwe futhi sinezinguquko eziningi kakhulu ngeke usazi nje ukuthi yikuphi okwakuyikho nebo ngoba manje amajuda asho ukuthi sesithi nje asibe khona manje sekuthi akube ngu-1970 okuthize ngokomjikelezo wawo ikhalenda lawo ikhalenda lamaRoma likuthatha kube ngu-1953 futhi babe nelinye ikhalenda elikuthatha likuyise kwenye into kodwa lokho yikho okukwenza kufakazise ubuKristu konke kwesekeleke emuva ekuzalweni kukaKristu niyabo sikuthatha lapho ke manje kodwa manje njengosuku lesikhombisa manje kunenqwaba yabantu bePentecostal oyisabatha sabatha abangamasabatha bagcine isabatha lomgqibelo manje bathi akukhozi ephepelini lokuba nina ngigcine isonto njengosuku manje ngizosho into efanayo ngesabatha testamenteni elisha niyabo manje umgqibelo kwawusuku lwesabatha lwanikwa amajuda manje lwanikezwa kuphela ebangeni manje lokhu kungahle kuveze omunye umbuzo ukuthi ubule ubuyisele kuwo kodwa manje qabelani ngenkathi uNkulunkulu ephumula ngosuku lesikhombisa ngaleyo nkathi usuku lesikhombisa lwalungagcinwa ngokwazi kwami embhalweni kwaqhubeka kwaze kwaba cishe iminyaka engamakhulu ayishumi nanhlanu ngidlala uNkulunkulu wanika uIsrayeli usuku lwesikhombisa lube yisibonakaliso phakathi kweNkulunkulu futhi uNkulunkulu waphumula izinsuku eziyisikhombisa usuku lwakhe lokuphumula lwesikhumbuzo ngisho lokho kanjalo kuzuzeni lokho kungahle kube ngumfowethu noma udadewethu oyi Seventh Day Adventist niyabo futhi banesonto elihle futhi manje eqabelani bengingadifferent ubo kancenyana kuNkulunkulu manje uNkulunkulu walungcweliswa usuku lwesikhombisa izinsuku ezisikhombisa kwakungumuntu usuku lwesikhombisa kwakulusuku lokuphumula lukaNkulunkulu olwalungumfanekiso umfanekiso wesikhathi seminyaka eyinkulungwane manje qaphelani lokhu ukuthi uhlangana kanjani thaqa Manje ngathi uJesu efika emhlabeni okwabethela uJesu ngokuthi akalugcini nanga osuku lesabatha amacala amabili kuphela ababenawo ngoJesu ngokuthi wephula usuku lesabatha futhi wazenza uNkulunkulu. Futhi wathi wayeyinkosi yesabatha wayene wayengunkulunkulu wesabatha futhi wayengunkulunkulu ngakho babengenandlela yokumbeka icala. Manje ake nje ngilixazululele lokhu futhi ngilikhombise ukuthi iluphi usuku esifanele silugcine. Manje ngabe ukhona umbhalo na? Ngizobuza lokhu ukuze kusizakale nini. Ngabe ukhona umbhalo futhi Branham ositshelayo futhi osigunyazayo ukuba sigcine isonto njengoba nje amaJuda agcina umgqibelo na? Ngabe umnumzana ukho akukho mbhalo ephepheleni ngokuba setestamenteni elisha ukuba thina sigcine noma umgqibelo noma isonto, kodwa isizathu sokuba sigcine isonto yisikhumbuzo sokuvuka. Lutho manje nizothi iRoma likatolika lakwenza lokho, bazisho ukuthi bakwenza, kodwa uma benza uPawulu ongcwele waye iRoma likatolika futhi wayenjalo noPetru uJohane noJakobe nabo bonke abanye ngokuba babehlangana ngosuku lokuqala lwevike kukhonzeni kwabo futhi ngokosomlando indlela kuphela ababekwazi ukwehlukanisa ngayo phakathi kweJuda elingumKristu neJuda lomthetho. Ubabili babeya sinagogeni kodwa omunye wayeya ngomgqibelo owaye kuphika ukuvuka kukaJesu. Nomunye wayeya ngesonto owaye kukholwa ukuthi uJesu wavuka kwabafileyo. Nalolo kwakuluphawu futhi uyoba yilo kuseluphawu namanje futhi lungahle luphume seluwuphawu lwesilo. Kanti ngiyazi ukuthi abazalwane bethu abathandekayo be-Seventh Day Adventist becabanga ukuthi lolo uPawulu kaNkulunkulu bathi unamekwa uPawulu kaNkulunkulu ngokugcina isabatha. Akukho mbhalo ephepheleni osho lokho? Futhi naku umbhalo ephepheleni oshoyo ukuthi nibe kophawu kwabase-Efesu besine amashumi amathathu kwathi ningamdabukisa umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa ngayo uPawulu ukuze kube lusuku lokuhlenga kwenu umpapathizo kamoya ongcwele. Manje ngizofakazisa ngini ukuthi uPawu lukaNkulunkulu lo ngumpapathizo kamoya ongcwele, niyabo lowo ngumpapathizo kamoya uPawu lukaNkulunkulu. Manje uIsaya wamashumi amabili nesishiyagalombili wathi isiyalezo sifanele sibe phezu kwesiyalezo, umuthwa phezu kobuthwa, lapha incosana nalapho incosana. Manje bhekisiza manje ngalothandekayo manje abantu abayeka ukusebenza, niyabo amadoda azama ukuthola into ukuba izisindise. Ayikho into ongayenza ningakho usindiswa ngomusa uNkulunkulu. Wenze kubiza uNkulunkulu, wenze kusindisa wena nje ulandela izinyathelo zikaNkulunkulu, yiloko kuphela. Ngeke uje injalo ke impela yomuntu. Bazama ukuyeka ukudla inyama, bazama ukugcina izinsuku zamasabatha, bazama uma ubungayeka kwenza lokhu ungubu. Awusindiswa ngokungadla inyama, awusindiswa ngalokho noma kunye, usindiswa ngomusa. Futhi uNkulunkulu ngomusa kunika ukuthi kuphila kuphakade. Nibona ukuthi ngichaza kuthini na? Nokuphila kuphakade kungumpapathizo kamoya ongcwele. Bajake ngilikhombise lichaza ukuthi igama elithi sabatha na? Noma ubani uyazi ungasiphakamisa nje isandla sakho na? Isabatha na? Ukuphumula impela S-A-B-A-T-H-A usuku lwesabatha luchaza U-K-U-P-H-U-M-U-L-A usuku lokuphumula. Thole kufundwayo kusempethweni ebhayibhelini bese ubheka usuku lokuphumula. Manje siye kumaHebheru isahlulo sesine masinya impela manje futhi sizo lona ngumbuzo wami wokugcina khona lapha. Futhi mfowethu bheka ukuthi umfowethu nevili unayo yini lapha. Ngiyazi ethi ayibe mibili yayo ifishane ngakho asizi ukunihlalisa sikade side kakhulu.
Now
manje ngixoleleni ngisayithola. Manje uma nibona igama elithi ukuphumula kholeke niyazi ukuthi uchaza ukuthi isabatha. Manje nanti testament elisha uJesu kuMathewu ongcwele uqala esahlukweni sesihlanu sikaMathewu ongcwele futhi uqala kanje. Nibizile bethu basendulo ungaphingi lokho, okuyini lokho na? Umthetho, imiyalo. Kepha mina ngithikini ukuthi ilona lowo buke sifazana mkhanuko wawuguqula azange na izwini bethu basendulo ungabulali. Kepha mina ngithikini wawuguqula akazange na belicabanga ukuthi akawuguqulanga umthetho na kulungile. Wathi kepha mina ngithikini ukuthi ilona lowo othi ukuthelela umfowabo ngeze usebulele vele. Lokho kwakungekho neze ngaphansi kwesithethamente elidala, lelo ithestamente elisha. Wavele nje washushuluza wedlulela ngaphambili le kwalokho niyabo, waqhubekela phambili futhi unikeza leyo miyalo, kodwa wageja weqa owesine olusuku lwesikhombisa. Manje sasikwenza isikhombisa lapho ezibusisweni, nakho akusho wathi ngibezwile bethi abasendulo uyo futhi unga futhi mina ngisho kini okwehlukile. Ngibezwile bethi izinyo ngezinyo neso ngezo. Kepha mina ngithi kini nibezwile besho okwehlukile. Kepha mina ngithi kini. Manje kupheleni kwakho konke washiya umyalo wesine. Manje lokho kwakungukuthi khumbula usuku lwesabatha futhi lugcine lungcwele. Manje wathi zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngizakuniphumuza emphefumulweni wenu. Manje bhekisisani ilo nalowo ophingayo ufanele akhande kwamanje. Babefanele baze babe kuso impela isenzo sokuphinga, kunjalo na futhi kwakufanele kwenziwe ngokomzimba. Ilowo nalowo obukayo wayefanele abe ngumbulali. Kodwa Jesu wathi yilowo nalowo obuka esifazane umphefumulo wakhe umoya lutho emzimbeni wakhe, manje umphefumulo wakhe uhlengiwe. Kwakungakabibikho ngaleyo nkathi, wawungumlayi yabo, umthetho wawunjalo. Manje wathi yilowo nalowo obuka esifazane amkhani ukusephingile vele naye enhliziyweni yakhe. Manje wathi nibezwile bethi ungabulali, kepha mina ngithi yilowo nalowo othi ukuthelela umfowabo ngeze usebulele vele. Manje wathi ngamanye amazwi mayelana nesabatha wathi zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nesindwayo, mina ngiza kuniphumuza emiphefumulweni yenu. Isabatha emiphefumulweni yenu, hhayi emzimbeni wenyama, emphefumulweni wenu. Manje lalelani, lalelani Pawulu. Manje uma nje ningavele ngiyazi kuyashisa nayo yonke into kuyashisa phezulu lapha futhi, kodwa manje asithole lokhu kusondele manje ukuze siqiniseke ku kuxazulula. Manje uPawulu ebhalela amaHebheru, kwakungubani amaHebheru na? Khulumale amaJuda, kunjalo na? Manje labo kwakungabagcini mthetho, abagcini besabatha, kunjalo na? Kunjalo fowethu mshubayeli na? Babengabagcini besabatha, babengabagcini mthetho. Kulungile. Manje uPawulu uletha amaJuda ngamathunzi nomfanekiso ekhombisa ukuthi umthetho wawufanekisa ini. Umthetho lokhu unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo. Futhi aqhubeka futhi ukunikeza labo endaweni eyodwa njengenyanga nelanga, njengenyanga yisithunzi nje selanga likhanya kwelinye yizwe noma kumunye umhlaba othize. Futhi kubonise muva lapha manje, kodwa manje futhi bekungeke amaHebheru esishiyagalolunye. Manje qabelane, manje umaHebheru esine uza esiphakamisweni sesabatha. Manje bukani, ngakho-ke masesabe ukuba kuthi kusekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe. Manje uPawulu ekhuluma kubagcini besabatha, manje abantu ababegcina isabatha, masesabe ukuba lokhu sisekhona isithembiso mayelana nosuku lwesabatha. Ngamanye amazwi, noma uma nizoqaphela imibhalo yakho esemphethweni, noma ukugcina isabatha ngu-J Kwelami kwi-Schofield Bible, noma ukugcina isabatha, niyabona kulungile, masesabe ukuba uthi kusekhona isithembiso esele emuva ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo emuva phansi komthetho. Kepha izwi abalishunyayezwayo alibasizanga bona lokhu lingahlangananga nabezwayo ngokukholwa. Manje lokho kusemuva phansi komthetho, babengenakho ukukholwa ngoba akukho lutho lokwesekela phezu kwalo. Nebo kulungile, ngokuba ukungena kuphumuleni kwakhe thina esikholiwe njengokusho kwakhe. Manje ukuphumula kwakhe, manje kwakhe ngokuphumula kukaKristu. Kulungile, ukuphumula kwakhe isabatha lakhe, futhi ngaso sonke isikhathi ngizosebenzisa ukuphumula. Kubhalwe lapho, ngizosebenzisa isabatha ukuza niqonde mayelana nokugcina kwesabatha. Nebo. Ukuba thina sikholiwe ukungena sabatheni lakhe ukuphumula njengokusho kwakhe ngafunga ekuthukutheleni kwami kumaHebheru ngathi abayi kungena ekuphumuleni kwami nakuba manje bhithisisani uPawulu ukukwenza usuku lukaNkulunkulu olungcwelisiwe nakuba ibisebenzi yayenziwa kwasekusekelweni kwezwe ngokuba ushile endaweni ethile ngosuku lesikhombisa lokuphumula noma isabatha kunjalo na ngizokubeka lokho lapho niyabo ngokuba ushile endaweni ethile emthethweni ngosuku lesikhombisa ukuthi uNkulunkulu waphumula ngosuku lesikhombisa emisebenzini yakhe yonke nalo usuku lwakho lesikhombisa manje uPawulu wayeyovuma ukuthi uNkulunkulu lunika bona lolo kwakulusuku lesikhombisa noNkulunkulu waphumula ngosuku lesikhombisa wabusisa usuku lesikhombisa walwehlukanisela futhi walungcweliza futhi walwenza usuku lokuphumula uNkulunkulu walwenza kuyo yonke imisebenzi yakhe nakule ndawo futhi abayi kungena kuphumuleni kwami kukhuluma uJesu manje kukhona elingisi abatha ndawo liphi na manje khumbulane lokhu lapha ukuphumula kukaNkulunkulu lolo suku lesikhombisa uPawulu wathi babenakho lokho endaweni ethile kodwa manje futhi wathi abayi kungena kuphumuleni kwami kukhuluma ngoJesu kuMathewu kahle ngakho lokho kusasele ukuba banye bangene kukho nalabo abashunyayezwa kuqala bengangenanga ngokungakhona futhi manje lalisisane wonke umuntu lalele tjanini amen lelani uyanquma futhi usuku oluthile wanquma usuku lapha lwaluyini na wonke umuntu akakusho kakekanye isabatha kunjalo na wanquma usuku lesikhombisa leviki njengesabatha kulukule ndawo kanti futhi wanquma usuku oluthile esho ngodavide emahubweni namuhla emva kwesikhathi esingaka kuze kufika uJesu nebo isikhathi sokuqala ukuthi namuhla uma nilizwa izwi lakhe ningazenzi lukhuni inhliziyo zenu kukhona okunye ukuphumula okuzayo hhayi komzimba okomoya manje bhekisisane o nina nithi uma sinosuku lesikhombisa futhi manje ubambeni umzuzu nje asifunde ivesi elilandelayo nebo ningakujahi kakhulu kulungile ngokuba uma uJesu wabe ebanikile ngokuba uma uJesu wabe ebanikile ukuphumula usuku lokuphumula wayengayikukhuluma emva kwalokhu ngolunye usuku ikathi eguqula umthetho kusuka emthethweni kuya emseni wayengenakuba nika usuku ukuba baphumule usuku lokuphumula usuku oluthile na kodwa kazange asho lutho ngesabatha kazange asho lutho ngesonto kazange asho lutho ngomgqibelo kodwa naka kusho uPawulu washo manje ebhekisisani ngakho leshumi nesishiyagalolunye noma ivesi lesishiyagalolunye ngakho ke kubasalele abantu bakaNkulunkulu isabatha lokhu kunamhlanje kubasalele isabatha abantu bakaNkulunkulu ngokuba wena noma mina ngenile kuphumuleni kwakhe kuphumula kukaJesu zanini kimi nina nonke nikhathelene nizintwayo mina ngiza kuninika ukuphumula yena wena noma mina uphumulile emsebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe kuqaleni amen nanto isabatha lakho kunjalo na ngakho masikuthalele kwasho uPawulu kungene kulokho kuphumula ukuze kungawi muntu ngaleso siboniso sokungakhona kwezinsuku nokunye nokunye yabo ngoba izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili lihlaba kuze kwahlukaniswa umphefumulo futhi lahlilela ne ake sibone omoya ne mzuzu nje kwahlukaniswa umphefumulo nomoya ne amalungu nomkantsha ne lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo futhi akukhonto edeliweyo engabonakali phambi kwakhe kepha konke kwembuliwe futhi kuvuliwe phambi kweso lakhe esiya kuzilanda kuye manje bukani uNkulunkulu waphumula ngosuku lesikhombisa wathi lo suku lesikhombisa ulinika amaJuda kube yisikhumbuzo ngikhuluma ngoPawulu ongcwele manje nebo lapha manje nicabanga ukuthi wayekuletha na nicabanga ukuthi wayenelungelo na manje wayezothini kwabaseGalathiya bokuqala isishiyagalombili na uma ingelosi evela ezulwini ingahle ifike futhi ifundise noma yiliphi elinye ivangeli kunalelo engilishilo mayibe kini yisiqalekiso yebo amavangeli akucacile manje ephikisizane hawu futhi plenem manje bengingenzani kuphela nje ngikholwe nguJesu Kristu na yabo lokho akusiko kuphumula manje uma ufuna kwazi ukuthini bangake bangathanda ukwazi ukuthi kuyini ukuphumula kwamaKristu thanini amen. Manje ningakumaka uma nifuna uIsaya wamashumi amabili nesishiyagalombili wathi isiyalezo sifanele sibe phezu kwesiyalezo siyalezo ikhuluma isiyalezo phezu kwesiyalezo umuntu abhezu komuntu lapha encisana nalapho incusana babelele kulokho kuhle uprofethi ikhuluma ngesikhathi siza mayelana nokuphumula esabatha fundani isahluko sonke niyabo uthi izikhathi lapho ngekathi usuku lesabatha liyoqedwa futhi bayothengisa izicathulo ngomgqibelo ngokufanayo njengoba benza ngomsombuluko noma yini okunye niyabo wathi nesikhathi siyakuba nini na wathi isiyalezo phezu kwesiyalezo umuntu abhezu komuntu lapho incosana nalapho incosana bambelela kulokho kuhle yebo ngezindebe ezingingizayo nangezinye izilimi ngiyakukhuluma kulaba bantu nalokhu kuyisabatha ukuphumula engathi bafanele bangene kukho ngakho konke kwalokhu bazenza lukhuni izinhliziyo zabo futhi ngiyena makhanda abo futhi bakwala into efanayo nje abayenza ayiphelekose ngenkathi umoya ongcwele wehlele kubantu nomoya ongcwele uqala wanikezwa abantu emuva lapho kusukela ephelekose lokho ngokuphumula isabatha kubantu bakaNkulunkulu ngakho kuyizona sizathu kuphela sokuthi sigcine isonto laqalwa ngobaba basendulo beBhayibheli uPawulu ongcwele uJohane uMathewu uMarko uLuka nabo bonke babengena izindlu ngezindlu babethatha isidlo ngosuku lokuqala leviki ngenkathi abafundi bebujana ndawonye futhi kwakubizwa ngokuthi hayi sabatha kodwa usuku lwenkosi uJohane wathi esiqingini sasePatmos ususungiliwe vele ebandleni ngangikumoya ngosuku lwenkosi kunjalo nebo wase ngebona futhi manje usuku lenkosi usuku inkosi eyavuka ngalo manje hamba ulande somlando uJosephus uAntipas abaningi balabo omunye noma hayi uAntipas angikwazi noma imuphi wababhali babo basendulo futhi nizothola emuva lapho osomlando bebandla incwadi kaFoxi yabafela ukholo abaningi abanye futhi nizothola lapho ukuthi umehluko kuphela bayiqembu lamaJuda umunye wabo bambiza ngamazimuzimu lawo bakungamaKristu bathi bakukhona umuntu uPontius Pilate uambulalayo nabafundi bafika base bentshontsha umzimba wakhe base bewufihla futhi njalo njalo ngesonto bayahamba badle ingxenye yawo babethatha izindlu nebo bavele nje babethatha umzimba wakhe nebo bathi babethatha umzimba wenkosi isidlo futhi babengazi ukuthi kwakuyini futhi wathi babengamazimzimo wathi bayahamba badle ngosuku lokuqala leviki bahlangana ndawonye bese bedla lo mzimba womuntu indlela kuphela wawungehlukanisa ngayo noma babengabagcina imithetho futhi bakuphike kamunye ukuvuka kumbe noma babengamakristu futhi bekukhona ukuvuka umunye waye esontweni ngomgqibelo nomunye waye esontweni ngesonto okwabe kuluphawu phakathi kwabo lokho kuthi kuqile kancane kutsho lona kulungile ngithemba ukuthi lokho kuyakuthola moya ongcwele manje kukhona nakho lapho mfowethu na ufuna kwenyuka bese uyawuphendula na alesibone khona lapha oh yebo ngabe amaJuda ayelokhu esenalo ithuba lokuba sindizwe emva kokuba isimiselo sezikhathi zabezizwe sesifike kuvalweni na oh hey uma lokho kungekuhle kakhulu asinaso isikhathi sokungena kukho kahle ngempela kodwa ake ngilitshele lokho futhi thathani izwi lami ngizonikhombisa nge uma nizothatha izwi lami njengoba ngikuchaza kuNkulunkulu bese ke nihamba nikubheke nebo kona ke nizothola isizathu ngiyacabangela angikwazi kubona iwashi likhulu kodwa ngicabangela ukuthi sekudlule sikhathi sini na ini ikamela inxele esishiya kalolunye ngisazofanele ngiyeze iphelela futhi ngisazofanele ngiyenyu Albany okwamanje futhi sizofanele sivuke emizuzwini ngabashumi amabili nanhlanu emva kwelesithathu kusene ngakho futhi angikaze ngibe sempeteli phansi kwelesibili noma lesithathu nqo noma ngabuphi busuku kuleli viki manje kabelani lapha masinyane manje ukuba nithole lokhu yebo mngani wami othandekayo ungumphristu usuku lwabezizwe seluphelile luphela kodwa manje noNkulunkulu uzobuyela kumaJuda kuthi ake ngisho kuleli bandla lincane engilikhulekela njalonjalo neziprofetho ezivela ezingxenyeni ezihlukene zezwe zithululeka phakathi lapha mayelana nalokhu. Ngikholwa ukuthi iJuda manje gcinani amabhanti enu niwembethe umzuzu nje manje iJuda likaze likwazi ukucabanga le nto yodwa yebandla lamaKristu. IJuda lingitshelile zikhathi eziningi fowethu ngeke umjiqule uNkulunkulu abe yizingxenye ezintathu bese umnika mina. IJuda linoNkulunkulu yedwa nalowo nguJehova. Wezizwe ukuguqukezele lokho kakhulu impela ngakho ukuthi useze wakufundisa ngendlela nokho ngokwazi. Ngikholwa ukuthi uno nomcabango awuthwele wakho ukuthi abekho onkulunkulu abathathu munye uNkulunkulu izibonakaliso ezintathu bundo obuthathu kumuntu yedwa. Futhi uma ungathola umlayezo ngasho kuHyman Appleman abaningi benu bayamazi wathi futhi Branham uma uyisa lo mlayezo ePalestine nezibonakaliso nezimanga wathi uyoba nezigidi zamaJuda ezemukela uJesu Kristu njengomsindisi oqondene nomuntu. Niyabona kunjalo manje ngathi nanga umlayezo esinawo lapha uJesu wayenguJehova ezifake evelini lenyama wehla izifake evelini manje uNkulunkulu uyise ndodana nomoya ongcwele ngafali nomune wakho wodwa njengabanye abantu bekucabanga yonke into nje ifana kabo uNkulunkulu ngisanda kunisombululela khona nje sikashanela zedlule yabo ukuthi kukhona ubuthathu koyedwa ngingumthathu koyedwa ngingumphefumulo omzimba nomoya munda yedwa ngabe kunjalana impela ngenziwe ngamangqamusana ikazi nemizwa kepha noko ubukhona ububodwa. Niyabo yonke into eniyibukayo isebuthathwini nobuthathu koyedwa ngokukhona ubuthathu emkhunjini isitezi yesiphansi ekugcineni izinto ezinobuzelayo izinto ezisesibili izinyoni izinto ezintizayo nesitezi sesithathu isikanowa nomndeni wakhe yonke into ethabelekele ngokukhona ibandla indawo engcwele indawo engcwele ngcwele. Niyabo futhi bekukhona izimiselo zezikhathi ezintathu ubuyise ubudedane nezimiselo zezikhathi sikamoya ongcwele. Niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na kodwa lezo ezintathu zonke asisho ukuthi wonkulunkulu bethu lawo ngumhedeni neJuda liyakwazi lokho kodwa uma ungakwenza kulo ukuthi lo Jesu ungunkulunkulu uJehova unkulunkulu hayi umuntu wesibili noma umuntu wesithathu ngumuntu ofanayo ngaso sonke isikhathi ezenza abonakale. Niyabo bese ukuthi ke ngezibonakaliso nezimanga kufakazisa ukuthi uJesu uvukile kwabafileyo. Lalo dokotela Redhead umfowethu wemuva lapho uthisha webandla uthisha ngale uthisha wesikole lapha ebandleni kulobo busuku ngimbonile ngase ngixhawulana nomkakhe engane emuva lapho wayephandle lapho kuzomuzwa eshumayela ngobunye busuku. Ngicabanga ukuthi bakhona uma bengahambi ngikhole ukuthi unguthisha wesikole Louisville empeleni babephandle lapho kumuzwa. Yamangalisa indoda efika endlini yami yona nomunye neJuda izinyanga ezimbalwa ezidlule ezithi iVoti Branham nginezipho ezingaka kuBob Jones ngine Wheaton yonke imfundo eyayinganqwatshelwa kuyo yathi ngimkholile uNkulunkulu kusukela ngisengumfana omncane wayesathi impilo yami izalokho ingelutho yathi ngabothisha bebenephutha na futhi nanku umqondo othelweyo uma noma yini uma abanye benu wayengale open door ngobunye obusuku ngenkathi sasimbalwa sishumayela ndawonye wathi ngathi ngithole usho kanjalo wami manje lalelani thabenakele lincane ngemikhuleko yenu nezinto okusizile lalelani lokho wangitshela lokho ngaphambili lapha endlini. Ufika endlini yami wathi Voti Branham wathi bekishaqekile wathi ngabe ikhona into enkulu kunale ngiyikholiwe futhi ngayemukela uKristu njengomsindisi oqondene nami na futhi ngiyakholwa ukuthi ngizelwe ngokusha ngomoya kodwa angina bufakazi banoma yini ngathi fowethu njengoba ngikuzonda kabi impela kukusho othisha bakudukisile ekufundeni kwakho esikoleni. Bukani njengoba ngingakusho lokho ngikholele kushayeleni izithupha indlela yakho eyezulwini yakukholwa lokho na emabadleni manje lapha mangedlulise isithupha sami lapha iBhayibheli lisho lokho uyakukholwa lokho na uDeveli uyakholwa futhi athithumele akuyi ngokuthi ukholwe yini umoya wakho uzofanele ufakazelane nomoya wakhe ukuthi ningamadoktana namadodakazi kaNkulunkulu ngokuzala ngokusho futhi wemukela umpapathizo kamangcwele. Wathi futhi Branham ucabangani ngamaPentecostali na? Ngase ngithi yingaleso sizathu ngiphathelene nawo, yingaleso sizathu ngingiwulezela nawo, anento eningenayo, ngathi nobuhlanya bawo nakho konke, aleqiniso elingazi lutho ngalo. Futhi ngangikhuluma nengendoda edume kunawo wonke eMelika ngayo leyo nkathi. Yebo mnumzane, engumongameli wezimishini zaseSudan, ingedume kunawo wonke emhlabeni, iqave kuze kuyofika emnyombweni, yayiyazi imibhalo nokufa kumbelwa nokuvuka, futhi nje ukushumayela njengedlwisha, kodwa lokho akusiko, udeveli angakwenza lokho naye, udeveli uqavile nje impela ngakho konke. Kodwa mfowethu uJesu Kristu wathi, uma umuntu engazalwa ngomoya kaNkulunkulu, akayi kubona umbuso kaNkulunkulu, hayi njengoba uthi, yebo. Ngiyakukholwa lokho. Ngikholwa ukuthi lokho kuyilendlela. Ngiyakukholwa lokho. Yebo. Lokho kukwenzi kuzofanele kube yisehlakalo sangempela sokuzalwa kusha. Kuzofanele kube yinto ethile phakathi kwakho noNkulunkulu ukuthi uyazi ukuthi wedlulile kufeni wangena ekuphileni. Wathi futhi Branham ngingawemukela umoya ongcwele na? Ngathi kwabekwa izandla nje phezu kuka Hyman, Epiman, ezandla lapho futhi wemukela umbhaphathizo kamoya ongcwele. Yele linge juda laqala ukukhala futhi lephule ngilazi etafuleni elincane lekofi lapho futhi lakhala kwaba ngelikhulu ipaka phezu kwalapho kubabili bathi futhi Branham zimemukela kanjani umoya ongcwele na izifundiswa ezibukhali kunazo zonke ezintelayo ezedlula zonke kwesikhona ezweni. Ngase ngithi indlela yabapostoli yokwemukela umoya ongcwele ngokubeka izandla phezu kwabo kunjalo ukubekwa izandla ku-Ananias ufika ukuzobeka izandla phezu kukaPawulu ukuze akwazi ukubona futhi agcwaliswe ngumoya ongcwele. UFilipi wehla wayeseshumayela izansi lapho wayesebhaphathiza zonke izikhejane ezansi lapho egameni likaJesu Kristu umoya ongcwele wayengakafiki nakoyedwe ngoba uPetru wayenezithuthulelo futhi uyehla wayesebeka izandla phezu kwabo base bemukela umoya ongcwele kunjalo na? Paul ezenzweni zeshumi nesishiyagalolunye emva kokuba esedlule waPaulo waye uhlobo lukaBilly Graham ehla lapho wayenemvuselelo enkulukazi nesikhathi esimnandi wathi namamukela umoya ongcwele lokhu nakholwayo na kuleso sikhejane zababhaptizi bathi singabalandeli bakaJohane siyazi uApaulo ngumshumayeli wethu uyisazi imithetho eziphendukileyo indoda ekhaliphe kunawo wonke ezweni. Wathi kodwa namamukela umoya ongcwele lokhu nakholwayo na? Wathi asazi ukuthi ukhona umoya ongcwele. Wathi pho nabhaphathizwa kanjani na? Bathi sibhaphathizwe kuJohane. Wathi wabhaphathizela ekuphendukeni ethi kholwani nguye ozayo kuJesu Kristu. Futhi kwathi bekuzwa lokho babhaphathizwa egameni likaJesu Kristu noPawulu wabeka izandla zakhe phezu kwabo futhi bemukela umoya ongcwele. Baqala ukukhuluma ngezilimi futhi bemdumisa uNkulunkulu. Lokho kucace nje njengoba ngazi umbhalo. Manje buka mngane kungahle kube khona umehluko omncane lapha emibonweni yakho ngoba sixoveke nayo yonke into kodwa asikweneke ungazami kubeka kuhumusha kwakho shona kushiwa iBhayibheli kufunde ngalendlela nje. Ngase ngithi into kuphele kuyaziyo bafowethu kukubeka izandla phezu kwabo ofuna umoya ongcwele. Yathi ungazibeka izandla bese ucela uNkulunkulu ukuba sibusise bese esipha umoya ongcwele na? Ngathi ngizokwenza. Futhi sasesiguqa phansi kwiphansi ngase ngikhuleka futhi ngabeka izandla phezu kwabo futhi cishe emavikini ambalwa emva kwalokho bobabili bemukela umoya ongcwele. Futhi ngenkathi lo dokotela Redhead emukela ubhaphathizo umoya ongcwele uze ekhuluma ngezinye izilimi. Yebo mnumzane. Nezimishini zenu zaseSudan zathi asina ndawo yomuntu okhuluma ngezilimi futhi ifika kimi esithi ukhona okhuluma ngezilimi na? Ngani ngathi abana ndawo kaJesu Kristu ngokuba uJesu akhuluma ngezilimi ezingaziwa wayesefa ekhuluma ngezilimi ezingaziwa. Babengenako ukuvuma ukushumayela kukaPawulu. UPawulu wakhuluma ngezilimi kubedlula bonke. Omunye utheka imizwa lo wathi ngiqoka ukukhuluma amazwi abahlani ngokuqonda. Kodwa kufundisa kukaPawulu kwathi zondelelani siprofeto futhi ningakuvimbeli ukukhuluma ngezilimi futhi bavinjelwe ukukhuluma ngezilimi. Ukukhuluma ngezilimi kuyisiphiwo sabuNkulunkulu sikaNkulunkulu esingesasebandleni ngokufanayo nje namhlanje njengoba kwakunjalo lapho uqaleni. Lelo yiqinisa impela. Bayiphela lokho ngokufundisa kwepepeli siphiwo sobuNkulunkulu futhi niphika lokho ngokufanayo njengoba nini phika kuzalwa okusha niphika yonke into uJesu ayifundisa uma nizama ukunquma lokho nikushiye. manje ningadlebeleka ngalokho abaningi babo badlebelekile kodwa ngithi lokho kunendawo yakho kunjengepheya lezicathulo uma uthenga ipheya lezicathulo izilimi zikulo futhi lokho kunjalo uma usemzimbeni kaJesu Kristu uNkulunkulu unetafula lonke litekwe ligcwele lapho unothando unokujabula uma ngiyetafuleni lakho ngase ngidlala phansi lapho waza uthi mshumayeli waza udle nami ngikhona ukuthi uyangithanda futhi ubunobhontshisi namazambane nokherothi nenkukhu etyosiwe nophaya kwethanga no-ice cream yonke into ihlezi lapho ngani ngikhona ukuthi nje bengizokwemukeleka emazambaneni njengoba benginjalo kubhontshisi yinto kuphela ngikhona ukuthi nje bengizokwemukeleka enkukhwini njengoba benginjalo kuphaya konke kusetafuleni futhi yinto kuphela engifanele ngiyenze ukuba ngithi ungangedlulisela uphaya na futhi ngikhona ngenhliziyo ekhululekileyo yenhle uthando lwakho kimi ubuye uthi impela mfowethu dade omnandi uphaya omkhulu wawo kunjalo na uma bengingathi ungangedlulisela amazambane na ngani impela mfowethu nakho ngazo zonke izibusiso zokuhlenga uJesu Kristu ezivelayo futhi wazithenga ekubuyisaneni kwakhe eCalvary sihlezi etafuleni nalo lonke ikhona ngihlezi phambi kwazo haleluya uma ngidinga ukuphiliswa ngithi baba ngilithele ukuphiliswa futhi ngikuthululela epletini lami bese ngidla kukhulu manje uma ufuna ukubulewa indlala qhubeka yomnumzane futhi uma isiprofethi kukhuluma ngezilimi futhi manje ke indoda yabhala phakathi lapho yayingazi ukuthi ngangikhulume ngezilimi uqobo lwami futhi ibhala leli bhuku lizothola lizosabalalisa izizwe futhi nangaphandle kwalokho le ndoda inabefundisi abagqamileyo abangamashumi amabili nanhlanu besikhungo zeBhayibheli imudi befuna isiphiwo sokukhuluma ngezilimi abantu abaqavile babhekiswa phansi iChristian Life kulenyanga bukani people book Christian Life kulenyanga ikhasini leshumi lesishiyagalolunye futhi bukani lo dokotela mkhulu wezobukunukulu wathi singakwemukela lokhu na ngabe kukhona esikulahlile na ngizwa ubuningi bemvula buza ninabantu abakusonta ngasekhoneni kodwa sekufika endaweni lapho uNkulunkulu enika khona izwe labezizwe ukuze amazama ngompapathizo kamoya ngcwele ewuthulula ngakho konke kugcwale kwawo namandla nezibonakalize nezimanga isizathu ungibamba iPentecost ifuqelwe ngaphandle khoneni futhi yadlebeleka ezintweni ezehlukene kanjalo isikhathi besingakavuthwa yingaleso sizathu babenabo bonke lobu buhlanya kodwa leso yizithembiso zikaNkulunkulu zobuNkulunkulu lezi likaNkulunkulu nobuNkulunkulu futhi lizofanele lifezeke ngokuba uNkulunkulu usevele usho njalo futhi ngikhole ukuthi ngaphambi nje kokuphela kwesimiselo sesikhathi sabezizwe ukuthi uNkulunkulu uzothululela kwabaqavileyo ningakufuna Uda kuyi reader stages kule nyanga wephuma kule gasti hambani nikubheke ukuthi wenza kanjani lo mshumayeli Methodist ezansi lapho ekubini lapho ekhulekela leyo ndoda yayilela lapho ifepeltele wasesibedlela nobufakazi bomoya ongcwele bafika nendoda yaphilisa khona lapho haleluya Impela uNkulunkulu nokuphilisa kobuNkulunkulu uhlezi etafuleni lapha kulezi profeti sihlezi etafuleni lapha unokukhuluma ngezilimi etafuleni lapha kuneziphiwo zikamoya ezisishiyagalalunye emzimbeni futhi nemukelekile kuze zonke haleluya yebo mnumzane naku lapha esikhona ngabe ekuvalweni kowezizwe ngabe amaJuda ayobuyiswa na yebo mnumzane imibhalo eminingi telewethu mfowethu noma ngabe ubani uJoweli oyedwa okushiywe yisibotho kudliwa yinkaza kanjalo njalo leso sihlahla noJesu washo qhubu lakhe ukuthi babeyoxoshwa kanjani nayo yonke into wonke umbhalo uDanyeli nandawo zonke wakhuluma ngakho yebo uJesu wathi ncane bona umthiwane uveza imiqumbe ya wo yazini ukuthi isikhathi sesisondela ngikhona ukuthi lona omunye ubathelene ngokuthile nawo uyakhona ukuthi ukubuyela kwamaJuda ePalestine kungukugcwaliseka kwesiprofethi seBhayibheli na sizwile ukuthi ubuzoya ePalestine ngabe yiqiniso lelo na yebo Yebo mnumzane ake ngikutshela ukuthi le okunye kokukhulu kunakho konke uma ufuna ukubona ukuthi isikhathi sini sonyaka bheka ekhalendeni uma ufuna ukwazi ukuthi isikhathi sini sobu ebusuku bheka iwashi elikhulu uma ufuna ukubona ukuthi izulu ophila kulo bheka ukuthi amajuda kuphi leso yisikhathi sewashi sikankulunkulu futhi bukani ngabo lobo busuku ngalo lolo suku ukuthi ingelosi yenkosi yahlangana ngalo nami 1946 ngoMeyi izizikhombisa eGreensville e-Indiana lolo suku olufanayo isivumelwano sokujula sasayinela amajuda futhi amiswa ngokuthi aseyisizwe yokokuqala iminyaka engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu haleluya futhi kulobo busuku iflaga lidala kunawo wonke emhlabeni wonke inkangezi yenemicitshe izithupha kadavide libhaguza phezu kwejerusalema kokuqala iminyakeni engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu selokhu kwabanga ukuthathwa kwebhabhiloni ujesu wathi nxa nibona umkhiwane uveze imiqumbe yawo nango lapho wathi fundani umfanekiso nithi ihlobo seliseduze uba nibona lokhu yazini ukuthi isikhathi sesisemnyango sisekupheleni kwesikhathi ngo bukani ukuthi sikanjani isinengiso sikadanyeli kanjalo njalo niyazi ngenkathi ujesu esho lapho inkosana enkulu iyakufika iyoprofetha izinsuku ezinye 1260 okwakuyiminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha futhi ilokho impela ujesu akushumayelayo kufika kumajuda odwa khona-ke uyakunqunywa abengungumhlatshelo wabantu naleso sinengiso senze incithakalo abakwamamede babiseyi-moslem of malapho futhi baya kunyathela phansi izindonga zeJerusalema kuze kube njani kugcwaliseka isimiselo sezikhathi sebezizwe uyobekeze buyela kumajuda futhi yilapho impi yase-amagedoni ithathe khona lapho wabiza bezizwe ukukhipha abantu begama lakhe umlobokazi wakhe qabelani yebo mnumzane izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane zonke zingamajuda ahlengiweyo asazokuma lapho zonke lezi bese kuthi-ke uma ibandla selikhushula umose no-elija uyaqhamuka esabulweni seshumi nanye futhi ashumayele ujesu kristu kuwo nomoya ongcwele ususiwe kwabezizwe nohlwitho lufikele ibandla ukuba lisiwe phezulu namajuda lishiyiwe lapha ayoshunyayezwa iminyaka emithathu nohafu ngoba wathi kunamashumi ayisikhombisa amaviki asalokhu ekunqunyela bantu bakho nomesiya uyakunqunywa phakathi kwawo lapho esuswa abezizwe bayonikwa indawo bese-ke eba neminye iminyaka emithathu nohafu ukuba ashunyayezwe kajesu kristu impela amajuda ayeza futhi ngiyakholwa mfowethu ukuthi uma sifika lapha ephalestina ngalesi sikhathi wokhulekani afunda lelo bhayibheli esisodwa nje futhi isitatimende bese-ke nginomncane umbuzo omfishane lapha futhi yileyo kuphela yayo lona wodwa lapha ngicabanga ukuthi ngumkhuleko bukani lokhu udokotela Redhead wathi yemi lapho ekhuluma kukamohamed okhaliphile manje mizani izindlebe zenu zisondele okamohamed nganginezinkulungwane ezilapha emashumini amabili zabo beza inkosini ujesu ngikathi bebone izibonakaliso nezimanga lapho e-afrika lokhu noma qha hhayi izinkulungwane ezingamashumi amabili kwakuyizinkulungwane ezingamashumi amathathu sebebonke ngikhola ukuthi kwakuyizinkulungwane eziyishumi zabo ezizayo ngoba iningi elikhulu ngesibalo kwakungabakamohamed futhi-ke ngathi bema lapho ngase ngithi imuphi wabaprofethi benu ethembelini ongaphilisa le ndoda na ngathi isiphi sezithixo zenu kinina bomdabu ongaphilisa le ndoda na ngathi akukho nomunye wabo akukho mprofethi ethembelini futhi akukho mpristi njalo ngase ngithi akukho sithixo ebesingakwenza futhi kanjalo nami ngeke kodwa unkulunkulu wasezulwini uvuze indodana yakho ujesu kristu ophilayo phakathi kwendoda namhlanje oyenze yaphila saka njengoba niyibona emile indoda inegetango lizongolozele intamo yayo babefanele bayihole njengenja ngesikhathi esingumzuzu owodwa yayimi ngezinyawo zayo iphila ngokwejwelekile futhi sisindile dodokotela Redhead wangitshela ngobunye busuku ngenkathi sihlezi lapho emotweni wathi ohe cabanga ngakho wathi lona kamohamede uza kuye wayesethi wayekhuluma kulona kamohamede indoda isifundiso esikhulu ngempela wathi awu mnumzane awumlahli ngani umprofethi wakho mdala ufile umohamede na manje kumlane bakamohamede bayakholelwa kunkulunkulu phandle lapho e-afrika enkulu insimbi emnqenqezayo umsindo ojulile ilenga kanjalo base bethatha isikhulukazi sando selapha base beyishaya kanjalo futhi ikhalezwakala phezu kwalo lonke izwe futhi wonke kamohamede uyama nomphristi aphume isiqongo sethempeli futhi athi munye unkulunkulu weqiniso nophilayo futhi umohamede nguprofethi wakhe lo ngabantwana baka Ishmael, nabo uHagari, bakabantwana bakaAbrahama baphuma kuHagari, nabo bakholwa kuJehova uNkulunkulu weqiniso, kodwa bacabanga ukuthi uJesu lowo kwakungumhlengu wethu, owathunyelwa kwabezizwe vela kuwesifazane okhululekileyo u-Isaka, nabo nangoSara, futhi manje babe ngoHagari, uIshmael futhi kuvela abakaMohammed. Futhi thineni likaMohammed uboke uhambe uyobuke kuyethusa ingcwaba elikhulu lapho futhi iminyaka izinkulungwane ezimbili bekunehashe elimhlophe lifakwe isihlalo limi lapho uMohammed wethembisa ukuthi uyovuka kwabafileyo kolunye usuku futhi agxumele kulelo hashe bese enqoba umhlaba futhi njalo ngesikashana bayawashitshenisa nje amahashe lilinde lapho nomqaphi othembekile emi elinde uMohammed kubavuke kwabafileyo iminyaka izinkulungwane ezimbili isidlulele kusukela ngaleyo nkathi bayakholela kuJesu bathi wayengumprofethi ezindongeni zeJerusalema endala kukhona elikhulukazi ithempelane lakhiwe lelo likaMohammed ukuba fikele kulo nethempelane elincanyana ezansi lapha lelo likaJesu niyabo bathi uJesu akabethelwanga bonke baxoveka kulokho bathi wagibela ihashi wayesesuka ehamba niyabo manje bakholwa yilokho balechashaza lebomvu phakathi kwamehlo abo abafo lapho oya eNdiya niyokuqaphela hey bayoma lapho ngezinkulungwane kwasukuthi ke uDokotela Redhead wayemi lapho wayesethi manje awumlahli ngani lo mprofethi wakho omdala ofile bese wemukela lowo ovukile kwabafileyo uKristu ophilayo na manje wayeyisifundisi sikhulu futhi wayazi ukuthi abekwa kanjani amazwi akhe wathi kwaMohammed wambuka indoda ikhaliphile efundile khona lapha eMelika yayikade ifundise lapha wathi mnumzane nomusa yini enye futhi angangenzela yona uJesu wakho ovukileyo edlula okwenziwe ngumprofethi wamofileyo na wathi umprofethi wamofileyo wangethembisa ukuphila yemva kokufa ilokho uJesu wakho akwenzayo awu wayenentethize wathi manje bobabili babhala incwadi wena ukholwa ileyo eyabhalwa nguJesu mina ngikholwa ileyo eyabhalwa nguMohammed bobabili bethembisa ukuphila wathi yini enye futhi angangenzela yona uJesu wakho kunengenziwa nguMohammed wami na awu indoda emaqinisweni alula nje yeqiniso wathi kodwa umzuzwana nje mnumzane onomusa wathi uMohammed wami akazange angethembise izinto njengoba kwenza uJesu wakho uJesu wakho wethembisa bathi wavuka futhi wayezoba nani sonke isikhathi kuze kube sekupheleni kweze nezibonakaliso ezifanayo nezimanga azenza nani izozenza kuze kuyothi ngquwe kupheleni kweze nani izophilisa abagulayo futhi nivuse abafileyo futhi nihlambulula abanochoko futhi nikhipha amademoni wathi ngabe utadisha ubuKristu ngokucophelela wathi manje ake nginibone bothisha niveza uJesu Kristu futhi ngizokholwa ukuthi wavuka kwabafileyo kodwa ngaphandle kwalokho uMohammed akazange asithembise izinto ezinjalo ezinjengalokho wavele nje wasethembisa ukuphila emva kokufa futhi leyo yinto efanayo impela eniyifundisayo bese niyedlula indoda eqinisile kaMohammed wayeqinisile impela uDokotela Redhead wathi wama futhi wakhala wathi futhi uBrenham ngakucabanga ngawo wayesephuthuma ngapha wayesengena lapho ngase ngibeka izandla phezu kwakhe nompapathizo kaBongcwele wehlela kuye futhi manje usebona ngisho imibono nayo yonke into manje kaMohammed ake ahlangana naye useyindoda ehlukile uJesu wavuka abafileyo uyaphila namhlanje futhi wenze izinto ezifanayo namhlanje azenze ngaleyo nkathi zonke izinhlobo zezibonakaliso nezimanga nani bantu abaqavile nihlezi nizukezile nizama ukukuchaza ngokukudedisa lokho futhi nigetsha yona impela ingxenye eqavile ebhayibheli kunjalo impela uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu evukileyo angakhuluma ngezinye izilimi ngawe angaprofetha ngawe angabonisa imibono ngawe angahumusha izilwimi ezingaziwa ngawe nakho konke kwalokho yingxenye yakhe futhi kuthathe le ngxenye yakhe bese ushiya leyo ngxenye yakhe uyofana nokungisika ngibe uhafu ngibe kabili nokuthatha izinqulo zami nemilenze yami ukubeke phansi bese uthi ungitholile ube ungeke uyemukele le ngxenye kuphakathi kokuthi uzokumukela ngokugcwele futhi yingaleso sizathu ngikumshumayela evangeli eligcwele okholwa yiyo yonke into uNkulunkulu athi iqiniso amen uDumo ngizizwa nginjengomgingqiko ongcwele khona manje yebo mnumzane ngiyakukholwa. Mateyu amashumi amabili nane, amashumi amabili nesishiyagalolunye, ukhuluma ngokuthi ilanga liyakufiphazwa nenyanga ayiyikukhanya nezikanyezi ziyakuwa ezulwini. Ngabe lokhu kuyokwenzeka ngaphambi noma emva kohlwitho noma nje ngaphambi kokuba uJesu afikele ukuribusa emhlabeni na? Enkolweni yami ethobekileyo manje ngingeke angazi, ngicabanga ukuthi ukhuluma ngoMathewu amashumi amabili nane lapho. Manje uJesu ukhuluma ngezikanyezi nezinto ziwa ke, khona ukuthi lokho kungaphambi nje kokuba isikhathi sokuhlupheka sibekwe emhlabeni. Manje nginomcabango oxake ngempela lapha, abaningi benu abazophikisana nami kulokhu. Ngani sengicabanga ngabanye bezingwazi ezindala bezwa ukufundisa esedlula kukho, nebo angikholwa ukuthi ibandla lizodlula esikhathini sokuhlupheka. Ngikholwa ukuthi ibandla lizobukani ngendlela kuphela ngifundisa ngayo iTestamente elisha, ingesithunzi seTestamente elidala, njengomoya ongcwele nje lapha ngosuku lesabatha kanjalo njalo. Yonke into iyisithunzi emuva lapho. Manje bukani emuva eTestamenteni elidala, uma nibone izinhlupheko zehla zazisegibhije, zazingekho na, uNkulunkulu wayekhipha abantu bakhe beya ezweni lesithembiso. Kunjalo na noIsrayeli akazange emukele neyodwa inhlupheko lapho nje izinhlupheko ngaphambi kokuba ihambe baya eGosheni. Kunjalo na nelanga lizange lifiphale, akukho minyane efikayo, akukho maxoxo elali lapho, akukho zintwala eyayilapho, akukho ziphepho esasilapho, akukho mbani wawulapho, akukho kubulala ezinkomeni okwakulapho, nayo yonke into ababenakho yayilondolozwe eGosheni. Kunjalo na umfanekiso webandla lihamba ngaphambi nje kwesikhathi sokuhlupheka. UJesu wathi ngenkathi lezi zinto zokuqala kufezeka, phakamisana amakhanda yenu, ukuhlengwa kwenu sekuseduze. Niyabonga. Ngikholwa ukuthi inyanga nelanga nezikanyezi baseke besho ukuthi beka futhi ngikufunde, wathi nomuntu wabaleka base bezifihla ye futhi bawela phezu kwawabo bafuna ukuzibulala futhi abakwazanga naye yonke into. Ngikholwa ukuthi lokho kwenzeka ngaphambi nje kokuhlupheka. Manje bhekisizani kufika ukuhlupheka. Uma kuhlupheka kugadla ibandla liyenyuka. Manje kubulani ibandla nje elejwayelekile elingenawo umoya ongcwele lihamba lidlule kuse isikhathi sokuhlupheka, ngabakhethiweyo kuphela bedlulayo. Kube ngingahlikihla into elikhulu lapha. Umzuzu nje ninganginika eminye imizuzu emithathu na, babizwa ngokuthini thina abantu abahlithiwe, insali na, kunjalo na, kunjalo ngiqonde ukuthi ngomlobokazi. Manje insali yashiywa. Manje uma wesifazane ihambe yosika iphethini yesiketi, nikhuluma ngakho wendlala izindwangu, kunjalo na, uphisi wezindwangu, bese beka iphethini yakhe phansi phezu kwalokhu, wenza kulungisa lapho iphethini izosikwa khona, kunjalo na. Oh mfowethu, lokhu ngempela kunenzela kuhle. Ubani owenza ukukhetha na? UNkulunkulu wenza ukukhetha. Kunjalo na, akusimi ukuba ngisho, nguye ukuba asho, futhi ubeka iphethini phezu kwalowo omthandayo. Kunjalo na. Manje kwakukhona izintombi eziyishumi ezaphuma ukuyohlangabeza umyeni. Kunjalo na, yini intombi? Intombi kusho kumsulwa, kungcwele. Kunjalo na, yini intombazane? Intombi na, intombazane engakaze ithindwe. Intombi yini enye emsulwa njengamafutha omnqumo amsulwa na? Kusho ukuthi yakhongozelwe aze aba sebuntombini obumsulwa bawo amsulwa. Yini kolethi limsulwa na? Kungale nkathi honke amanyela ledlule kushiseni nakho konke, futhi labesilizwa kwakhishwa honke amanyela. Kunjalo na, konke kwensimbi nomtapo okhipha insimbi nakho konke okunye kubiliswe kwakhishwa lisebuntombini obumsulwa balo nje. Manje kwakukhona ezishumi ezaya ukuyohlangabeza umyeni, uJesu washo njalo. Kunjalo na, bangaki abavumelana nalokho? Thanini amen. Ezishumi zaya emhlangabeza. Manje bekusisani, zonke zazingcwele, awu ukuze zibe ngcwele zazifanele zingcweliswe, ngoba yilokho kuhlanza kuphela umfundlana ogcwele uNkulunkulu anawo ngokungcweliswa. Kunjalo na, manje bhekisizani, zonke ezishumi zazo zangcweliswa, kodwa ezinhlanu zazingenamafutha esibanini sazo, nezinhlanu zazinamafutha esibanini sazo. Kunjalo na, amelene amafutha na? Manje hhayi ubumsulwa, ubuntombi obumsulwa, amafutha amele umoya ongcwele. manje uma ngisho lokhu futhi ngilibaze kancinyana ngikusho ngendlela engenza ngayo manje ningixolele futhi ningalibalekeli ibandla kuphela ngisepulpiti lapha kuzama ukunisiza niyakubona na manje bukani ake ngilikhombise kukho abanye mhlabeni elalingaphile okwedlula noma yikuphi ukuba mzulwa okwedlula inazarini ezifundisweni zabo ibibhi imholiness nabo kunjalo na bayakholelwa ngoqobo ebumsulweni bokungcoliswa hhayi ngishoda kwabesifazane babo befake amaringi futhi noma yini ubumsulu ade kungcoliswa ndlela zonke bayakukholwa izinhlangano zeholiness bonke yabo mthetho lokho ngokufundisa kwabo bayakukholwa kuba ngcwele abesifazane bayeka izinwele zabo zibe zinde ngesikethi eside usilisa kafanele ngisho ukuba afinqe imikhono yakhe abaningi babo yonke into hhayi ngisho ukuthinta ukubhema ukuphuza noma yini lutho kwakho nebo ukuba ngcwele wawungeke uphile noma yikuphi ukuhlanzeka okwedlula lokho kodwa lelo bandla elifanele lasenazarini uma umuntu wayengake yakhulume ngezilimi ebandleni wayeshovelwa eminyango futhi bathi babengahlali ngisho noyedwa manje lelo yiqiniso uma ningakukholwa kuzameni kanye nithole tholani kanye bazonda yona impela imicabango yakho bathi kudevel izinhlanu zazo ziyishumi zazo zaziyintombi ezinhlanu yayihlakaniphile ezazinamafutha isibanini sazo nezinye ezinhlanu yayimsulo nje futhi zingcwele kodwa zazingenamafutha zazingcwelisiwe zingenamoya ongcwele bajaja abafakazayo emhlabeni amanzi ikazi umoya ujohane ongcwele wesihlanu isikhombisa ujohane wokuqala isihlanu isikhombisa njalo wathi bajaja abafakazayo ezulwini uyise indodana nomoya ongcwele laba abathathu bamunye kodwa bajaja abafakazayo emhlabeni amanzi ikazi nomoya ababathathu kodwa bavumelana njengoyedwa manje ungebe noyise ungenayo indodana ungebe nomoya ongcwele ungenayo uyise indodana nomoya ngcwele bamunye abehlukaniseki kodwa ungalungisiswa ngaphandle kokungcweliswa futhi ungangcweliswa ngaphandle kokuba nomoya ongcwele uhlanzeke uphile impilo emsulwa futhi ube nesimo sokubesaba uNkulunkulu futhi uphike amandla okuphilisa nokukhuluma ngezilimi neziphiwo ezinkulu zikaNkulunkulu nazo zonke ziphakathi lapho nazo izintombi zakho ezinhlanu ezihlakaniphile zazinamafutha sibanini sazo ukukholwa kokuhlwithwa zikholwa yizo zonke izibonakaliso izimanga iziprofetho nayo yonke into nalezi ezinhlanu ezaxetshulwa ensalini yahlwithwa nazo zonke ezinye zisala zaziselokhu ziyizintombi futhi azikulahlwa kodwa ziyokwedlula kuso isikhathi sokuhlupheka uJesu wathi kuyoba yi futhi zathi zibhena amafutha kwawenu sifune umoya ongcwele manje manje noma ubani uyazi ukuthi umoya ongcwele uzakhreya wesine futhi uJakobe wesihlanu ishumi nane wonke ukuyazi ukuthi kumele umoya ongcwele manje zathi yikalesi sizathu sigcoba ngamafutha amele umoya ongcwele manje amafutha kamoya ibhayibheli lasho manje lezi zazinomoya ongcwele nalezi zazingcwelisiwe lezi zazingcwelisiwe kuhlangene nomoya ongcwele zizikholwa zonke izimanga ezivelayo yonke into yamandla kaNkulunkulu yonke into uNkulunkulu akhuluma ngayo lapha zazinayo ziyikholwa lezi zahlwitshwa nalezi zathi sibheni kithi manje zathi sinanele nje ukuba singene nawo futhi zasuka zahamba zangena ohluthweni futhi zathi kambani nithenge kulabo abanithengiselayo zasho futhi zahamba kuyozama ukukhulekisisa ngaleyo nkathi ukwemukela umoya ongcwele kodwa isimiselo sesikhathi sabezizwe sase sibediwe nokuhlushwa kwavuka wayesethi zaphonse ebumnyameni obungaphandle lapho kuyoba khona ukukhala nokulila nokugedla amazinyo kodwa ekuvukeni kwesibili kuyoba khona izimvu ezehlukaniswa nezimbuzi kodwa lutho nezo mlubukazi lutho nezo abakhethiweyo leyo yintsalo yenzalo yosifazane yini tsali la uphiso sikiwe yashiywa uhlobo olufanayo lwezimpahla unjalo na uyahamba uyozisikela ingubo kukaliko bese wendlala uphiso mkhulu kakaliko bese uyayisiko ikhiphe kungumsebenzi wakho ukuthi uyibekaphi iphethini kungumsebenzi kaNkulunkulu ukuthi uyibekaphi iphethini uyisika ikhiphe ngqo kunjalo na futhi manje lokhu okunye kwalokaliko okushiywe lapha kuhle impela nje njengokaliko osengutsheni kunjalo na kodwa kungukukhetha kukankulunkulu unkulunkulu ukhethe ibandla lakhe unkulunkulu umisela ngaphambili ibandla lakhe unkulunkulu wakwazi phakade lokho ulazi phakade ibandla lakhe futhi ukhipha lelo bandla nensali iyashiywa ngoba iyokwedlula esikhathini sokuhlupheka futhi lapho izifundiso eziningi ezinkulu zebhayibheli namhlanje zithela khona kuxoveka zicabanga ukuthi umlobokazi ungaphambili ngale yayikuhlushweni umfo wathi kimi wathi ngeke ngakutshela futhi Branham wathi ngibone umlobokazi phezulu ezulwini nodrago ekhwifa amanzi emlonyeni wakhe ukulwa nomlobokazi nezinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane okungumlobokazi emi entabeni yasesinayi ngathi ho qabo 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 kuxoveka onke umlobokazi wayesezulwini nensalo yenzalo yosifazane hayi yena hayi phethini insali yayilapho nokuhlushwa umbuso wamaRoma lapho bukatolika buyoxila futhi bayohlanganisa amabandla abo ndawonge nebandla elikhulu ngani banakho kahle kwakukuthelevishini ngobunye ubusuku ibandla lamamethodist lizama ukuhlanganisa imethodist nebaptist nawo wonke amabandla agcwele kakristu azama ukuhlangana nobukatolika futhi ame phambi kwelitshana lilodwa licacile wathini umbishopi ngenkathi efakwe ecaleni ngobunye ubusuku lapha ya ukuba abe ikhomanisi na ngangimi ngikubuke kuthelevishini uqobo lwami zonke izikejane zabo njuma lesi sikhathi sifika kuyoba khona ukuhlushwa kuvukayo khona-ke umoya uyokwehla nama-methodist nama-baptist nawo wonke ayokhuluma ngezilimi akabonge unkulunkulu futhi aphilise abagulayo futhi aprofethe nazo zonke izibonakalise nezimanga ziyofika abakhethiweyo bayonyuka nensalo iyoshiywa lapho kuba iyokwedlula esikhathini sokuhlushwa futhi ekupheleni kwesikhathi lapho sebebona ukuthi kwenzekeni bayofanele behlele ekufeleni ukholo manje-ke bukani wena uthi awu manje futhi Branham kondi okungitshela ukuthi kuzoba khona labo bantu abazoba lapho ezihlalweni zobukhosi ezimhlophe na bayo mlobokazi yasoza ahlulelwe qhaba mnumzane ukukristu ningena kanjani ukukristu na ngamoya munye thina sonke sapaphathiza sibe mzimba munye kunjalo na manje bukani lapha iphepheli lathi kwahlulelwa kwabekwa nezincwadi zavulwa kunjalo na izincwadi zezoni nencwadi yavulwa okuyincwadi yokuphila nawo wonke umuntu wehlulelwa kanjalo kunjalo na futhi ubani owayenza ukwehlulela na ujesu nabangcwele wathi wezela ukuzokhonza ongomdala wethu wezinsuku onwele zakhe zinjengoboya bezivu wayesethi izinkulungwane eziyishumi eziphindwe kazinkulungwane eziyishumi ziza naye futhi zamkhonza ekwahluleleni lapho ujesu ubuya njengenkosi nendlovukazi umshado osuphelile futhi usekaniwe nansi inkosi nendlovukazi ibemi lapha futhi nakho kumile sezigejane ezingcwelisiwe unkulunkulu wathi yima ngakwesokunene sami lapha yileyo ncwadi eyavulwayo kwakuyizoni buye lani ngakwesokunxele sami nampa labo ababenamagama abo elotshiwe encwadini yokuphila iwundlu wena uthi futhi Branham igama lami lilotshiwe lapho ngiyohamba awume kancane ujuda isikariyote wangcweliswa fowethu phaphama manje ncinza ukuze uthole lokhu yabo ujuda isikariyote umoya wakhe ungumphika ukristu namhlanje ngiyakwazi lokho ujesu wayeyindodana kankulunkulu wavela kunkulunkulu futhi wabuyela kunkulunkulu ujuda wayeyindodana yokulahlwa wavela esakweni futhi wabuyela esakweni ujesu uthathe isoni esinokudabuka naye ujuda uthathe esingenakudabuka naye uma uyi uma ungumphiliso wobunkulunkulu yenza lokhu uma uyilokhu yenza lokhu niyabo lowo makombuzo ngase zwini likankulunkulu izinsuku zezimangaliso seledlule uma linjalo ngikhombise lokhu uma niyabo lonke liqinisile unkulunkulu washo manje phekisisani ujuda isikariyote walungisiswa ngokukholwa futhi wakholwa enkosini ujesu kristu futhi wabhaphathiza phepheni lathi ujesu wabhaphathiza abafundi bakhe kulungile uJohane ngcwele ishumi nesikhombisa ngaphambi kokuba abathume wathi bangcwelise baba ngeqiniso izwi lakho liqiniso futhi wayeyizwi ngisho nangaphambi kokuba kwenziwe kubuyisana ngami ngemazwi njengokubona lokho kuyoba yikho baba ngegazi lami elichithiweyo ngiyabangcwelisa laba Ubanika manje kubabamelana nemimoya emibi futhi baphuma futhi bakhipha amademoni kutshela na futhi baphilisa abagulayo kutshela na futhi bayabuya bengcwelisiwe bethokoza begxuma bemembeza futhi bemdumisa uNkulunkulu kutshela na base bathi ngisho namademoni liyazijobela.
And Jesus said, "Don't you rejoice because
the demons are going to be delivered? But rejoice because your Father is going to be delivered. And the demons are going to be delivered. But Judas Iscariot, who is now among you, who is in the land of Pandle, who is going to see when the Kamalaga is going to be delivered." Then Mathew was showing me Fuchi, the born, a good look, or Gujalini, or Babi Zagamuabo, no children of Bong, a corner Zazilab, or what you mow by Nigga Mans, or Baba Milan in the Mimoya Emid. Now, the Pagani, Fagadi Vesti, no Figuero Shogega, go to get Gaji to the Kubuka, go to the Laban, the Lapo, go patches of Kamabanda, Saint Benzano Medusi, Chesu, go to her, Lapos of Figures, Kati, so we pet the coast, Wafesa, Bunjanobake, Wakomisa, Loko, Ego. No goosey patchaga, thank God. Was he pupils? Why, yes, says the link is empty. Good to a listen, the prophet. Nalomo, I got you, Jayokupu and go, Fuji, who you call and go to Jesus Christ. Jacob Jesuati, a matimoni, I call a footer to Mele, Yokupu and go, Fuji Afunise, who comes with Liso, Jen Game Sulu, and Peter and Dwelle, Jogoba in Gaban, Jalo Gonke, but your Oma, Safika and Papa Jesu and Gaban Dwelle, Nessie Pio Zagamoya, Uyo Pig, Uyo Vesa, Bunjalo Baki, that's a song is catchy. Now go, no more, Yamo. No, just what you go, Yanni, Matia, Mashima Bilinane, Fuji. Mibilia sotelana kakulu uyozo utukisa na bakichi wayo ujala na lapo ugubewe kona lelo petini kwechu unzono kolelwe kwa bayi feshira ndala abashumeli baga moyo ndwele kona laba futi buisana nukunukulu uchalo ungabide simo za kubesama nukunukulu kepa upiga manja amen wangu mundu uzizwe kate na kasifiga songe zulwini Lolo guyo balusu lugu chago zogu kulu Naso gese sibo na uchesu So chabe lela futisi memezi hugu ngoba Nasi figa songe zulwe ini Lolo guyo balusu lugu chago zogu kulu Nasoke sasibonu chesu So tabe nila futsi memezu ngoba Hallelujah, Simon Zuan and Jay Banga come tender and go young. It is a yakona, Pamisa Tanasa, go Jay Bong and go sing, you call the evangelic twelve. This is a Gubangi, Yineguyako, Hallelujah, Hallelujah, Niam Chandana, Epipelinuba. Uzifazane wathi kimi oyedwa umfana angahle ukuba ulalela kulobu busuku uhlala nje ngaphesheya komgwaqo wenyukela lapho nodadewethu lula owayevamise ukuza lapha ebandleni wayememeza emuva lapho ngangishumayela mfowethu Neville nalo umfana wathi kimi manje wayenguthisha kasanto sikole zansi lapha ebandleni First Baptist wathi Billy ngangijabulela intshumayelo yakho kwaze kwathi lo wesifazane waqala ukukhala futhi empompoloza ngiyakuboka Jesu ayitukise inkosi futhi kanye njalo kasikathi wathi enye indoda yathi umfowethu siwathi yampopoloza ayitukise inkosi amen futhi ngangishumayela ngokuthi kulahlekelwa ngamalungelo obuzibulo bakho uEsawu wathengiswa kubuzibulo bakhe futhi ngangiqhubeka futhi nje babememeza beqhubeka futhi wathi wathi lokho nje kwenza amakhaza ahambe emhlane wami wathi angikwazanga ukukumela lokho ngathi mfowethu uma uyoke uze ufike ezulwini uyobulawa amakhaza ngathi ngempela kukhona ukumemeza ezulwini mini lobusuku futhi kunjalo mfowethu yebo mnumzane ngifuna kumbona ngibuka ubuso bakhe lapho kuba ngiculela phakade ngomusa wakhe yemigwaqeni yasekazimulweni mangiphakamise iphimbo lami iminako yonke isidlulile sengisekhaya ekugcinani ukuba ngijabule njalo njalo ngifuna kumbona Gibu, Gubuso, Bake, La pugu bagi tuda na pagate, Musa wake. Ye bi kwaka ni asengazi mulweni, mangi paga mesipi bolami. Iminago yogi sidule, sengi sekaya kutuneni, gubangi chabula njalo njalo. Amen, kulungile futhi nevile, uNkulunkulu akubusise, finyelela khona phezulu lapho, futhi ngelakho, uyabo.